Ndinovuyo kakhulu ukuba lapha kusasa nje ndivele emvuselelo ngelithuba kanye ndiza eqongeni. Ndicela uxolo ngokufika emva kwexesha kungenxa yabagulayo phaa ngasemva neemoto ezibuze zezigulana kwaze kwafuneka ukuba ndithabathe abo bangabangana ungena uyabona phambi kokuba ndibe nokungena. Ngoku ingaba laa dade unomfo omncinane angabuyela apho ngale njikalanga, ndifuna ukushumayela kwakhona ngorhatya nje ukuba inkosi ithandile ukuba kanako ukubuyela olo sikelelo ngoko ekubeni ndime ithuba elide kangaka ngeli xesha. Lungile, mxeleni ukuba angaluzisa ngoku olo sana, kodwa ukuba unako ukubuya ngoko ngokuhlwanje uya kuba kukhona kungcono kuthi. Kodwa noba yiphi na ufuna ukuyenza noba ithetha ntoni na, kuba ukuba kanakubana kuza siza kumzisa ngoko lo mncinane ukuze asikelelwe, kwaye ngoku bonke abangeli thuba ndisathethayo ukuba ufuna ukuza ngoku iyakubala ixesha kanye ngoku. Ngoku ngokuhlwanje kukho okubaluleke kakhulu ndifuna ukuthetha ngengongoma umyalezo wesiprofeto kaMhlekazi, ingaba lixesha na eli. Ngoko ukuba inkosi ithandile ndifuna ukuthetha ngaloo ngongoma ngokuhlwanje, ingaba lixesha na eli Mhlekazi, okanye Mhlekazi ngaba lixesha na eli Gqebe? Ukuze ke ndifuna ukuthabatha eli thuba phambi kwebandla, zininzi izinto ezenzekileyo kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo ezikhombisa kwinto ethile enkulu endingayiqondiyo, kodwa sihlala njalo. Iindlela zikaThixo zingaphaya kokuqondwa ngumntu, ngoko simelwe nje kuhamba ngokho. Ukubana bani na wayenokumcacisa uThixo ngoko bekungayikuba safuneka nganto ukukholwa, ngokuba uyazi ngoko. Kodwa sihamba nje ngokholo. Ke kusasa nje ndicinge ukuba ndibe nenkonzo nje eqhelekileyo yokuvangela, ngokuba ndibe kuzijika iingcinga zam emva kokuba ndihlile ndafika ndabona abangaka bemi ngeenyawo kube kukudala kangaka belindile. Ke ngoko ngokuhlwanje mhlawumbi kancinane apha ukuze ndiqhubele phambili noku oko ndifuna ukukuthetha. Inye into endingathanda ukuyazisa ngeli thuba abaninzi basahlangeneyo, nihlangene nibaninzi, yinto endiye ndakubaleka ukuyazisa ngezi veki zimbalwa zidlulileyo yeyokuba imithandazo yenu iphendulwe malunga netyala lerhafu ebendinalo norhulumente lilungisiwe kwaye ke liphelile ngoku. Njengokuba abaninzi benu beqonda ukuba into ebebebambene nam ngayo zezitshekhi zibhalelwe imvuselelo, nangoko bazama ukuthi ibize zam phaya baze bafuna ukundidla amakhulu amathathu anento amawaka edola ngenxa yokuba beziyinto eyam kwaye bezingeyiyo, bezizezemvuselelo. Kwaye ibandla liyazi ngaloo nto, nonke niyazi ngaloo nto. Ukuze okokugqibela bafikelela ekubeni oko ndiza kunika inkcazelo yokokuqhubekileyo, bebesondele malunga neminyaka emithathu kuya kwemihlanu, kusondele kwemihlanu ndiyaqikelela, etyaleni kunyukwa kusihliwa nesimilo nayo yonke into. Kodwa ndinombulelo kakhulu ngokuba babanganakufumana nto ngokuchasene nam ukuze babe nokundibeka ityala ngenxa yayo. Ngoko akhange kubekho kwanto yakubekwa tyala, bathe nje kuphela kokwam nje kungazi kwam nje ndiyaqikelela, kodwa ekungazini kangako ngomthetho baye bandizisela itshekhi ndize ndizisayine ndibeke igama lam kuzo ndizifake kwiphulo lemvuselelo. Kodwa ke okoko nje ndibeke igama lam kuzo ibize zam, uyabona. Kodwa into elunge kakhulu leyo kuwe ukuba ngolo hlobo, kodwa ibize zakho wazwanikela ngazo ebandleni. Kodwa nje ukuba ubeke igama lakho kuzo ibize zakho, akunamsebenzi nokuba bezijoliswe enini na, bezibhalwe zabhekiswa kuwe. Ngoko ukuba bezibhalwe umntu ebebhale apho isipho somntu ngekulungile, kodwa bezibhalwe William Branham, uyabona, ndaze ndathi ndakubeka igama lam kuzo yayiloo nto ebange oko, ibiyiloo nto iyonke. Ngoko zazize kwaze ekugqibeleni ngomthandazo, kwaye kungekudala kwixesha elidluleyo ke uyazi bathe ndabona umbono wendoda enkulu emnyama emdaka bumsi engqombela enokuqweqwe ngathi ingwenya ishukuma isiza ngakum ineminwe yentsimbi. Ndandinemela enye encinane kanjalo yabe kubhalwe kuyo urhulumente wezizwe ezimanyeneyo. Andakwazi kunceda nto ke, andabanakuzinceda yaze inkosi yafika kuloo ndawo yaba iyoyiswa ke kwaye niyakhumbula ndinixelela oko kudala kakhulu baze banikela ngokubonelela ngenye imini igotha lam ke umnumzana Obstin osenew Albany no-Ison Miller e-Indianapolis kwityala lerhafu banditsalela umnxeba bandixelela ukuba ihla ndaze ndehla umzalwana uRobertson nam nenkosikazi yam namatrust ebandla eli sisonke sehla baze basixela ukuba bathe urhulumente ulungele ukubonelela ndaze ndathi ndi ukuba bendinetyala layo nantoni na bendiya kuhlawula kodwa ndenza konke ndinako kodwa ndathi andinatyala laa nto ndaze ke ndathi ndi ngokunyanisekileyo uThixo uyazi utheni ke bengandibeka ityala nje ukuba ndinobutyala ndathi bebeneminyaka emihlanu yokuba bazame ukwenza njalo kodwa babangananto banokwenza ngayo oko ngoko ndathi hayi andi kude kube kufunyenwe ukuba ndinetyala laloo nto andinakuyihlawula ke ngoko igqwetha landingenisa laze lathetha nam lathi ngoku singalivavanya eli tyala urhulumente uza kulivavanya laze lathi xa ke besenza njalo inye into abanokuyifumana ngokuchasene nawe kukuba wa into yindlela endayenza ngayo andizange nje andazinto ngokugcino zincwadi ngoko ndasuka ndayenza njengendlela endandicinga ukuba iyenyanisekileyo kwaye ke ayizange ivalelwe ngegama lam yayivalelwa ngegama lebandla njalo imvuselelo njalo njalo yabona ngoko kwakungekho nto ndinokuyenza ngaloo nto ndaze wathi kulungile bakulungele ukubonelela ngeshumi elinesihlanu lamawaka edola kunye nesohlwayo seshumi lamawaka edola zabe ke iindleko zegqwetha silishumi elinesihlanu lamawaka oko kwakundidibanisela amashumi amane amawaka kwaye ke ngoku bafuna amahlanu ngaphezulu ndicinga ukuba ngawo ngoku ndaze ndathi ndingawafumana phi ehlabathini amashumi amane amawaka edola ndathi uyayazi incwadi yam yebhanki apha ibetha malunga nekhulu ledola mhlawumbi nangaphantsi ndathi ndingawafumana phi amashumi amane amawaka edola anento ndaze ndathi andinanto yongezweyo ke andinayo nje konke qhelele apho laze lathi mnumzana uBranham lathi nantsi into ekuyo ukuba sithe salivavanya ityala lathi akho mathandabuzo koko singaloyisa ityala wathi kodwa naku ngo singaloyisa ngoba nantsi into endizawuyenza baza kubanga yonke into eyakho ngoba wasayina igama lakho kuyo bakubanga ukuba eyakho ke nangona yabhangiswe ngegama lephulo lemvuselelo inkonzo imvuselelo kaBranham yaze yalibandla kwaye akukho nexesha elinye abakhe bafumana nesenti endakhe ndayichithela isiqu sam yinyaniso leyo uThixo uyazi kukho amadoda ahleli apha kanye ngoku abesoloko enam lonke ixesha akuzange kubekho nesenti enye endakhe ndayichithela kwisiqu sam yaye ubukumkani bukaThixo iyonke indawo yonke itshekhi yonke into enye kodwa yabona loo nto kodwa loo nto ayinamsebenzi yayinda yayifanele ukuba yam qala ukuze ke beyebandla eyemvuselelo kwaye ke banendlela abayenza ngayo yazi zonke iintlobo zokuphepha abanokuzenza ke ngoko ndathi kulungile andingekhe nje ndiyenze loo nto ndaze ndathi kulungile ukuba siyaloyisa ityala ngolo hlobo ngokuba ndiza kuzithabatha njengezipho zobuntu ke yabona ndiza kuzithabatha ngorhulumente izipho zobuntu laze lathi ukuze xa ndithe ndenza oko ngaphezulu kakhulu kwishumi lamawaka edola liya kuba lilifa ke ngoko uya kuba ungene kanye kuyo kwakhona baze bakubambe eminye iminyaka emihlanu bezikhangelisisa zonke yabona xa ubhala itshekhi idlula kwindlu yokuyipasisa bayifote umfanekiso waloo tshekhi akade ndandinazo zonke ezo tshekhi nam ezathi zadlula ngoko bathi kulapho bathi bakufumane khona kwakhona laze lathi enye into umnumzana uBranham ukuba uthe wabizela urhulumente ngolo hlobo phantsi kophando akunamsebenzi nobakha wakhe wenza ntoni na emehlweni abantu aba ungona amaqhinga yabona kuphelele koko khangela la mlungiseleli mncinane wombhaptisi apha ezantsi emississippi laa mfo mncinane kukho umfazi owathi yena wangena wamenza into embi yaze laa ndoda yezisa ubungqina busuka kulo lonke elilizwe nakuyo yonke indawo wayengekho kwasesixekweni isithuba sentsuku ngaphambi kolo suku okanye usuku olusemva koko kangangokuba laa jaji yajika yafuna ukuba ibe yiloo ndoda ebambisa laa mfazi ngenxa yehlazo yathi yabona miyeke nahambe yaze yathi loo nto yakubekwa kuvavanyo lokwakhelwa umkhanyo apha elizweni uyazi uba kwenzeke ntoni na amashumi asixhenganesihlanu ekhulwini abantu basemelika athi kungaqhuma kubasiwe loo mfo omncinane olusizi ke engenatyala kanye njengoba bendinokuba njalo okanye nabani na uya kubulaleka phantsi kwaloo nto yonke imihla yakhe ngelithi ubangazange abe nento yakwenza konke naloo nto ndake ndaziva ndibuhlungu okomzuzwana ucinga ukuba ndibeke ubomi bami bukumkani bukathixo ukuzama ukuba yabona bantu nihlawule irhafu zenu nenze nezinto ezinjalo nenze okulungileyo ndenze abona amaqhinga babe ngamadoda alungileyo ukuze ndibekwe ngokungathi ndingona amaqhinga okwam ndacinga ndenze ntoni bethu ehlabathini kwaze ke kwafika kum ndaze ndajonga ebhayibhileni ndoda nganye ebhayibhileni akukho mncakathi kwaba benezikhundla zokomoya uba usathana wayengena kuyifumana ngokuziphatha kakubi okanye enye into urhulumente wababamba ungabuyela emva kanye naphina apho ufuna khona konke ukuhla umoses udaniyeli abantwana bamahebhere uyohane umbhaptisi uyesu kristu wafa ngorhulumente isohlwayo esiyintloko upawulos upetros uyakobomkhulu uyakobomncinane bonke ngabanye bafa phantsi korhulumente ngokuba kunjalo uburhulumente ngabunye busisihlalo sikasathana watsho uyesu ibhayibhile iyayichaza loo nto yabona wonke urhulumente ulawulwa ngumtyholi uyeza urhulumente oya kulawulwa ngukristu kodwa ngoko kuya kube kukwiminyaka eluwaka yophumlo imillennium kodwa lo ezi zirhulumente zangoku akunamsebenzi nokuba sicinga ukuba zihle kangakanani na kodwa emva kuzo zonganyelwe ngusathana ezi kumkani watsho zezam ndenza ngazo nakuphina endikunqwenelayo ndiyakunika zona ukuba uya kuqubutha kum uyesu wathi suka umke sathana uya kunqula inkosi ukhonze yona yodwa ndaze ndatyhafa inkosikazi yam indiphulaphula ndagodwa ndaze ndathi hayi mhlekazi ndi ukuba bendinetyala laloo nto bendiya kuyihlawula ndinatyala laloo nto kwaye andizi ukuyihlawula kupheleleka apho injalo loo nto ndathi ndingayihlawula njani phofu ngoko ndagodwa ndathi midi bahlambe ubuso wabantwana zilungise iimpahla zabo ndiyemka ndathi abasokuzi babe nako no yonke into igqwethekile nje ndaze ndathi ndenze ntoni ndixelele ndaze ndathi ukanti ibe ndim $40,000 wow awuyiqondi ukuba ithetha ntoni naloo nto kum wangena ke njengoba umfazi omncinane olungileyo beyakwenza wathi ndathi ndiyemka wathi ucinga ukuba loo nto iyakwenza kulunge sokhe wayithandazela phofu ndacinga kulungile mhlawumbi kungcono ndithandaze kwakhona ndaphinda ndangena kwakhona kwaze kwakhangela ngokungathi undinike isibhalo sihlala sifuna ukhangela kwisibhalo njalo oko wakwenzayo uthixo ngaloo nto uyabona ngenye imini kwabuzwa kuye yazi bezama ukumtyhola kurhulumente bathi ingaba kulungile kuthi majuda akhululekileyo ukuhlawula umrhumo okanye irhafu kukesari wathi ninayo ipeni wathi ngumfanekiso kabani lo kuyo bathi ngokakesari wathi ngoko nikelani kukesari izinto zikakesari nakuthixo izinto zikathixo ndaze ndacinga ngaloo nto ndandibuyele ngapha ebhayibhileni kwakhona ndayifunda ndacinga ngenene nkosi yinyaniso leyo kodwa le asiyo kakesari ibiyeyakho ibingeyo kakesari ukuba ibiye yam kwaye ngendiya kunyanzeleka ukuba ndihlawule irhafu ezithe chatha okanye enye into ngeyinto eyahlukileyo ke leyo ukuba ibiye kakesari kodwa le yeyakho yabona kwaye ibingeyo kakesari indawo yokuqala uyazi uhlala enempendulo njalo elizwini ndafunda ndaqhubela phambilana waze wathi uthi simoni awunagwegwe lokuloba engxoweni yakho yabona uhlala ephethe igwegwana lokuloba nokucinga kwaye bendisandula kuvalela kusasa nje kwibhanki yentlanzi phaa ezantsi emlanjeni uyazi wathi yena ndivalele kwaye umgcini mali ngokuqinisekileyo uya kukhupha okwanako yihla nje wena uluphose igwegwe emlanjeni ukuze wakufika phezulu emnxwemeni ke uvule umlomo wakhe uyabona waye uya kuyikhupha ingqekembe masingabakhubekisi musa ukubakhubekisa yabona yiya kuyihlawula simon leyo iya kuba yeyam nawe ndacinga yinyaniso thixo unazo iibhanki zentlanzi nayo yonke enye into apha elizweni jikelele andiyazi uba ingenziwa njani na kodwa sehla ndinabo abazalwana kanye apha enkonzweni abandimelayo ndawufaka umbhalo ndawufumana $40,000 ndayihlawula ndayigqiba ndagoduka ndandifuna ukuqonda indlela endayibhala ngayo itshekhi uba bangabuya babuyele kum kwakhona ndathi oku kuthetha ukuthi ndikhululekile kuzo zonke irhafu oyagunyezisa loo nto uya kuba sengxakini ngokuqinisekileyo emva koko ndahlala ndiyitsala umnxeba njalo ibhanki ukuze ndibone ukuba baya kuyenzana loo nto kwaze ekugqibeleni ubhobo ndixela wathi bhili bayenzile ndazi ndangena ndajikelisa ingalo yam ngapha kwenkosikazi yam ndathi sithandwa ndikhululekile kumnandi njani ukukhululeka kwaye ukuze ndiyihlawule kwakhona ngoku wayenza lula kakhulu kum ndingayihlawula $40,000 ngonyaka ngoku andinabasalova kwakhona zihlobo ndinyanzelekile uba ndiphume ndiyokusebenza ngoko kundithabatha iminyaka elishumi ukuyihlawula kwaye ukuba uyesu akakabuyi kuthi ke xa oko xa ebuya onke amatyala sele ehlawule ngoko phofu oko ngaphandle kwamathandabuzo uyabona ke ngoko ndiyathemba ukuba nonke ndi imithandazo yenu kwaye ngokuhlwanje ndisaqhubela phambili nento nje incinane lolo hlobo kwaye imithandazo yenu yiyo endincedileyo ndiyabulela kakhulu uthixo andisikelela akunamsebenzi nokuba sawube siphina andinawuze ndiyilibale loo nto ngokuhlwanje ukuba inkosi ithandile ndifuna ukuchaza ezinye zezinto eziphathekayo endizaziyo uqiniseke ngokuza ngoku ukhumbula bahlekazi kuxesha nini na ngoku siza kuthi ndiyakholwa ukuba banocwangciso oluzeleyo lwayo yonke leveki nangokuhlwa ngomvulo zinkonzo namhlanje nangokuhlwa nje nangomvulo ngokuhlwa ngomvulo inkonzo yomlindo kwaye ngoko oko kunika ulwesibini umhla wonyaka omtsha ukuba uya kube ungaphandle kwesixeko ungabuyela ekhaya kwaye siya kuba nabalungiseleli abachubekileyo apha ngoku beze kulo nkonzo siiqela elikhulu lezithethe ezichubekileyo wonke ke umntu uya kube ethetha ngokuphumzana kude kube zezinzulwini zobusuku ngamanye amaxesha ke bathabatha umthendeleko ukuba uselubalweni andazi nokuba baza kwenza njalo nakweli tyeli kanye njengokuba apho bakanxalaza khona behewula bekhwaza bedubula besela beqhubela phambili sithabatha umthendeleko amen siwuqale unyaka omtsha kanye ngomthendeleko ngoku niyamenywa nonke kwaye ndiyakholwa ukuba niya uthixo wamazulu uya kunipha ithuba lokuba nihlale uba ninako ngoku phambi kokuba sisondele elizwini ndifuna ukuthetha oku kananjalo ukuba ndiyalibulela ngenene eli bandla amalungu alo ngale suti intle yempahla nindithengele yona enkosi kakhulu ithetha lukhulu kangako kum onke amakhadi enu nezinye izinto kuyo yonke ngesithuba sekrisimesi nezipho enizithumele usapho lwam kwaye ondi bezingenakubaleka kum neendawo ezincinane ezingenakuchukumiseka iindawo esentliziyweni yam akukho nto ibinokwenza njengazo ukwazi ukuba zivela kuni kwaye ke abanye babo bandithumele ezinye zezipho zabo zekrisimesi ziimali abanye babo bathumela abanjengomnye umzalwana ondithumele incwadana efakwa engxoweni ne athe wayenza inegama lam kuyo nesipelitana oye ujonge ngapha kwaso esinomthandazo wenkosi kwaye o izinto ezinjalo isuka nje siba nobutyebi nje inkosikazi yam kunye nabantwana sifuna ukuthi kuni enkosi kakhulu lincinane kakhulu kodwa ndiza kuthetha oku eli lelona lizwi likhulu ndicinga ukuba umntu unokulithetha uthixo andisikelele akukho nto inokuba nobukhulu kunoko ngoku ukuze kwabazalwana balapha ebandleni bathe bandithengela laa mpu ndiyinxibile isuti yam kodwa andikwazanga ukuza nompu enkonzweni kodwa ibi bangathi babe nento endijongwe kakubi ngayo ngoko akunjalo ngoko ndiyanibulela ngenene bazalwana bam kwaye bendiza kwafunda amagama abo kwelincinane kodwa omnye wabo wazalwana ebenyukile izolo wathi ow ungandibuleli mzwana ubrenam kungalikhupha lonke uvuyo kuloo nto yabona ngoko ndacinga mhlawumbi bonke bangacinga into enye kodwa ndinalo igama lakho balichwethezile ndiyakuhlala ndilikhumbula inkosi ke inisikelele ngokukhulu kwaye uyazi into endiphumla kuyo ndiyehla ndiye kwela kukhumbulisezantsi ndihlale apho ndiphile kuphele ndakuba namanxeba kangako ndingabi nakuya phambili kwakhona ndise ndicinge kuhambo lokuya kuzingela enokulithabatha kwindawo ethile okanye kwindawo ethile yokuya kulobo ndiyayivuyela loo nto uthixo andisikelele ngoku asingethobi iintloko zethu okomzuzwana njengokuba sisondela elizwini ndiqinisekile ukuba kukho izicelo apha kusasa nje ezininzi kakhulu ukuba zingabalwa ngoku nje ndiqinisekile ukuba kukho izicelo apha kusasa nje ezininzi kakhulu ukuba zingabalwa ngoku nje ngoko ingaba lo gama sithobe iintloko zethu isicelo sakho esikhethekileyo kuba ungasibeka nje entliziyweni yakho uphakamise nje izandla zakho uthi thixo uyayazi into endicinga ngayo ngoku nkosi yesu ubona sonke isandla kwaye uyazi ukuba intona esemva kwaso emazantsi ngaphantsi kweso sandla kukho isicelo kwaye siyeza ngoku ngokuhlonipha sinyukela kwitrone kathixo ophilileyo loperile inkulu imhlophe yolukileyo yanqamleza kwisithuba sexesha apho uyehova uthixo ahleli ngaphakathi khona negazi likakristu liphezu kwesibingelelo waye sithetha siphumelise kwelo gazi ngalowo wathi celani kuba unantoni na egameni lam niyakuyinikwa awungeke uve thixo kusasa nje uphendule izicelo zabo ndiwubeka kunye nowabo umthandazo wam namhlanje ukuze usiphe oko nazi iitshefu zilele apha nkosi ukuze abagulayo nababambekileyo kwaye sifundiswe ukuba ebhayibhileni bathabatha besusa kupawulos ongcwele iitshefu nemibhinqo zaze zabekwa phezu kwabagulayo yathi imimoya engcolileyo yaphuma kubo nezifo zimka kwaye bawo njengokuba besisazi ixesha elide kwaye ngokuqinisekileyo siyazi ukuba singuye upawulos ongcwele kodwa nakoko siva ukuba yayingenguye upawulos ongcwele yayingukristu owayengaphakathi kuye kwaye isenguwe izolo namhla nangona phakathi ngokwesibhalo ngoku aba bantu nkosi bayakholwa ukuba xa sithe sacela uthixo sithabathe ezitshefu sizibeke phezu kwabagulayo babo bayakuphila ndiyathandaza ukuba kube njalo nkosi xa ezitshefu zibekwe phezu kwabagulayo njengokuba kwatshiwoyo ngaxesha lithile usirayeli emikumgca womsebenzi esiya kwilizwe elithenjisiweyo laza ulwandle olubomvu lwanqamlela kanye kwindlela yomsebenzi kodwa uthixo wakhangela phantsi ngapha kwaloo ntsika yomlilo ngamehlwa nomsindo lwaze olo lwandle loyika lwaze lwabuyisa umva amaza alo amanzi alo waze usirayeli wawela kumhlaba omileyo ukuya kwilizwe elithenjisiweyo ngoku nkosi namhlanje khangela ngapha kwegazi likayesu kwaye uyasibona isenzo sokholo sisenzayo apha kusasa nje kwaye wanga usathana ngoyika afuduke kwaye wanga ngamnye waba bahambi bakhoyo naloo ngamnye ziya kuthi ezitshefu zibekwe phezu kwakhe banganga indlela ivulwe isifo suswe kwaye bangangahambela phambili baye kwilizwe ledinga bekhokelwa ngumoya oyingcwele intsika yomlilo siphe oko nkosi ngoku sikelela ezi nkonzo amazwi okuqulethweyo ukufundwa wanga ke umoya oyingcwele angalithabatha ilizwi kusasa nje alahlulahlule kamnandi elona lokuthi nkosi njengokuba sikhulela kufutshane kwinto enkulu emangalisayo esingayaziyo ukuba yintoni na iintliziyo zethu zishukunyiswe ngokungaqhelekanga nkosi kwaye siyathandaza ngoku njengokuba sisondela ngentlonipho kuwe nelizwi lakho ukuze usitolikele intsingiselo yalo kuba oku sikucela egameni likayesu amen ngoku ngokuhlwa nje ningalilibali ixesha kuxesha nini na ke ngoku kusasa nje ndinqwenela ukunityhilela ninaninazo ibhayibhile okanye niyiphawule ukuba ningathanda njalo ezibhalweni apho sifuna ukuthetha khona imizuzwana embalwa ifumaneka kwincwadi yezenzo senokufunda iindawo ezimbini okanye ezintlanu ezintathu izenzo sahluko sa26 ivesi ye15 okokuqala izenzo sahluko sa25 umqolo we15 okokuqala size sifune ukufunda kwizenzo sahluko sa23 ivesi ye19 kwaye usenokongeza ngesi ukuba uyathanda ukuze ngenena ndiyuba naxesha lakusifunda amafilipi sahluko sokuqala ivesi ya20 zimalunga nesiganeko esinye zonke amazwi amanye ngoku kwincwadi yezenzo sahluko sa26 ivesi ye15 si ifundeka ngolu hlobo ndathi ke mna ungubani na nkosi yathi yona mna ndinguyesu omtshutshisayo vuka ume ngenyawo kuba ndibonakele kuwe ngenxa yoku ukuba ndikumise ube ngumkhonzi nengqina lezi zinto ozibonileyo nendiya kubonakala kuwe ngazo ndikunyothula ebantwini nasezintlangeni endikuthuma kuzo ngoku nje ukuba uvule amehlo abo ukuze babuye ebumnyameni beze ebumhlotsheni babuye egunyeni kasathana beze kuthixo ukuze bamkele uxolo lwezono nelifa phakathi kwabangcwalisiweyo ngokukholwa kum ekuthe koko kumkani agripa andaba nguye ongawululameliyo umbono wasezulwini ndesuka ndababikela abaseDamasko kuqala nabaseYerusalem nakulo lonke ilizwe lakwaYuda.
Then to the Gentiles, that they should repent and turn to God.
Nakuzo inhlanga ukuba baguquke babuyele kuThixo benze imisebenzi efanele inguquko.
And Acts 23 and
izenzo sasihlonishwe nesithathu umqolo weshumi elinanye kwakhona.
And the night following,
ngalolu ngobo busuku inkosi yema ngakuye yathi,
be of a good cheer, Paul.
Umelela Paulusi kuba njengokuba waqonondisayo izinto eYerusalem kwangokunjalo umelwe kukuthi ungqine naseRoma. Wanga uThixo angongeza intsikelelo zakhe ezingcwele ekufundweni kweli lizwi lingcwele linenceba kakhulu lilapha phambi kwethu. Ngoku ndakhe ndeva indoda ithetha kungenjalo yayifundisa kungekudala kwixesha elidlulileyo yasebenzisa igama u-absolute. Ndaze ndacinga ligama elilunge kakhulu eliya ndikhe ndilive lisetyenziswa amaxesha amaninzi. Ndakhangela kwisichazi magama esika-Webster. Ngoka-Webster, koko kugqibelele ngokwako kungaphele ndawo ngamandla ako ngokuphambili sisiqiniseko.
Is the amen.
Waye isiqiniseko singu amen kuphelele apho.
Absolute.
Uqobo lukoko kungaphele ndawo ngamandla igama uqobo.
It's perfect.
Kugqibelele ngokwako kuphelele konke apho kuphelisa imbambano. Ngaze ndacinga into enokuqaqawulileyo ligama elimangalisayo elo. Kengoku igama ililizwi yingcinga ibonakalisiwe. Kuqala limelwe kukuba yingcinga lize ke libe lilizwi ngoba wathetha amazwi akho ngaphandle kwengcinga. Xa sithetha ngelwimi asinangcinga. NguThixo ethabatha iingcinga. Ziingcinga zikaThixo zisebenzisa imilebe yethu. Awucingi okanye uyazi into oyithethayo xa uthetha ngelwimi ukuba kukuthetha okuphefumlelweyo. Xa ucacisa awuyazi into oyithethayo. Uyithetha nje kuphelele apho yabona nguThixo lowo. Nowakuprofeta awusebenzisi iingcinga ezizezakho nguThixo kuba uthetha izinto obungekhe ngokuqhelekileyo ucinge ngokuzithetha yabona. Kodwa igama uqobo lusisiqiniseko kwaye ngoko ndicinga ukuba wonke umntu umelwe kukuba naso isiqiniseko. Kwaye nayiphi na into enkulu ekwakhe kwaphunyelelwa ekuyizuzeni kwakukho uqobo oluyixhasayo. Akunamsebenzi nokuba ibiyintoni na ibinoqobo oluyixhasileyo. Kwaye wonke umntu khona ukuze abe nokuphumelela kuvelisa into umelwe kukuba abe noqobo kuqala. Yeyona ndawo kubuyelwa kuyo ke leyo ekugqibeleni koku okunye ukuya kuphumela kokunye ude ufikelelwe kolo qobo.
Amen.
Okanye amen. Okanye isiqiniseko soko umelwe kuba ube nokuthile obopheleleke kuko ngamanyamazwi. Yindawo eyokugqibela yesibonda sokubophelela ukuya kuyo yonke impumelelo. Ikho kwindawo ethile inganokubhijela iphumele kwizinto ezininzi ide ifikelele kweso sibonda sokubambelela. Kodwa loo ngu-amen kuko konke. Imele ukubakho into enjalo. Awunako ukuhamba uqhubele phambili ebomini ngaphandle kwayo. Wena ngethuba wawutshata kwafuneka kubekho okuthile okusebenzayo engqondweni yakho wade wafikelela kuloo ndawo yokubambelela. Olo ke isenokuba yayiluthando kwinkosikazi yakho okanye umyeni wakho. Kulungile isenokuba intlanga njengenkosikazi kaJohn okanye yona kulungile ayikuko oku okuya kodwa kukho nto ithile ngayo ethi iyakugqukumisa. Uthi angangabi mhle njengomnye okanye indoda ingangabi nomkhitha njengenye. Kodwa kumele kubekho uqobo apho lokuba loo mntu wahlukile nako ke apho ubambelela khona. Ukuba oko akukho ke kungcono ningatshati eso sibonda sokubambelela olo qobo. Singacinga ngabaninzi ababenoqobo eBhayibhileni.
Oh, how we could take David. down through the stream of
Oh, indlela esinokhe sibathabathe ngayo ngomsinga wala Bible. Sibe lapha iveke ezimbini zonke ukusuka ngoku. Sibe singekacukumisi nditsho umphezulu ukuba singacinga ngamaqobo aseBhayibhile. Ngokomzekelo mandibize nje libe linye okanye abe mabini ndiwashunqulele nje.
Look at Job.
Khangela uYobi ngoku wayenalo uqobo. Yonke into yasuka yalunga kula ndoda, indoda elilungisa. Ngoku asifanelekanga konke ukuthi wayengelo lungisa ngokuba uThixo wathi wayelilo. Wawungekho mntu ufana noYobi ehlabathini. Wayegqibelele ebusweni bukaThixo kwaye wayeyazi loo nto ngokuba wayenesiqiniseko. Wayenalo uqobo. Ngethuba yonke into yayihamba kakubi kwavela ukugula.
Friends might have said now.
Abahlobo bakhe inokuba bathi ngoku nakho ke Yobi. Oko kubonisa ukuba uyona wenza ukuphosakeleyo. Baze ke behla ubishopu. Bababiza ngokuba ngabathuthuzeli bakaYobi. Baze endaweni yokumthuthuzela. Ababona nto yimbi ngaphandle kwesono ebomini bakhe ngokuba uThixo wasebenza ngaye ngohlobo awenza ngalo. Abantwana bakhe babulawa imfuyo yakhe yatshiswa. Yonke into yahamba kakubi nkqu nobomi bakhe babuse ngozini. Ehleli phezu kwemfumba yothuthu ezele ukusuka kwincopho yentloko yakhe ukuya kuma kwiintente zenyawo zakhe ngamathumba. Waze nditsho nalowo uthandekayo umlingane wakhe oyintanda unina wabantwana wathi umelwe kukuba umqalekise uThixo ufe ukufa.
In the face of all that, Job had a
Kodwa phakathi kwako konke oko, uYobi wayenoqobo.
Oh, in time of sickness, if we could only tie ourselves to that absolute.
Oh, ngamaxesha okugula, ukuba besinokuzibophelela kolo qobo. UYobi wayesazi ukuba wayenze umyalelo kaYehova, kwaye wayenokholo koko akwenzayo, ngokuba uYehova wayebiza kona. Ukuba nje sinokwenza loo nto. UYehova wayebiza idini elitshisiweyo ngenxa yesono sakhe, waye uYobi engenzeli isiku sakhe sodwa, koko nabantwana bakhe, wayelenzile idini elitshisiweyo, yayiloo nto kuphela ke awayefuna yona uThixo. Oh, usenokuthi ndinqona ukuba abe ebefuna oko kuphela namhlanje, kungaphantsi koko, ukholo nje elizwini lakhe. Ukuze ukuba unokulenza ilizwi lakhe libe luqobo lwakho, unganako nasiphina isithembiso esingcwele eBhayibhileni ungawubophelela kuso umphefumlo wakho. Ungabi namsebenzi noba amaza athwaxa kangakanani na ekungqongile, uhlala ubophelelekile uqobo lwakho. Wabambelela kulo ke bathi ke abathuthuzeli bakhe bakuthi wonile wayesazi uba kakhange. Wayelilungisa ngokuba wayewenzile umyalelo kaYehova. Kwathi ke okwakhe konke indoda yangena yathi abantwana bakho bafile. Kwangena enye yathi iinkamela zakho zitshe zonke kwaye kuhle umlilo uvela ezulwini. Khangela indlela ababexambula ngayo abathuthumbisi bakhe. Uyabona umlilo uhle ezulwini. Ngoku Yobi oko kubonakalisa akukho nto kuyibonakalisayo. Ngoko ngengababethanga abantwana bakho Yobi uyindoda elilungisa. Kodwa uYobi wathi ndiyazi ukuba ndenze oko kulungileyo. Wahlala ebambelele nangoko kwakukho okuthile awayenokuqhuba kungene nzulu nantso ke. Wayekwamkele wayenze kanye oko uThixo amcela kona ukuba akwenze kwaye wayeqiniseke ngokupheleleyo kwalunga. Ngoko wathi akufika kuloo ndawo apho olo qobo lwalubambelele khona, ngoko waqala ukuluva ucingo luqina apho lwalusiba yekeyeke khona lusiya lusommelela. Kodwa lwaqalisa ukutsaleka luqine, waze umoya wehla phezu kwakhe waphakama ke engumprofethi, waze wathi ndiyazi uba umhlawulelo wam uhleli. Amen. Yabona, wabamba waziqinisa kuqobo lwakhe, wayefikelele kunxibelelwano, wazi uba wayenze oko kufanelekileyo kwaye ngenye imini kuya kufuneka alutsale. Ndiyazi ukuba umhlawulelo wam uhleli kwaye ngemihla yokugqibela umi phezu kwalo mhlaba, nangona emva kokuba impethu ziwudlavule lo mzimba, noko ndisenyameni yam ndiyakumbona uThixo. Wazi ngoko, lwaze uqobo lwakhe lwaxhathisa. U-Abraham wayenalo uqobo esihla evela eBhabhiloni ukusuka kwinqaba ephumela eShinari nokuphumela apho wayengumphambukeli khona noyise kwaye mhlawumbi wayengumlimi kodwa ngenye imini emva phaya emahlathini kwindawo ethile mhlawumbi esikhaya amaqunube okanye esiya kubulala isilwanyana ukuze azifumanele inyama kwaye kwindawo ethile apho phakathi uthixo wathetha naye xa wayenamashumi asixhenxe anesihlanu eminyaka budala yena ke wayenawo yena nenkosikazi yakhe usara yena enamashumi amathandathu anesihlanu bengena mntwana bengena abantwana babengenabo kwabantwana ngoko uthixo wamxelela uya kufumana umntwana ngosara kodwa ukuze kwenzeke oku umelwe kukuba uzahlule amadinga kathixo ahlala esekelwe kwimiqathango kufuneka uthi ngokuqinisekileyo akunamsebenzi noba uqiniseke ngokubhalweyo kangakanani nangedinga lihlala liphantsi kwemiqathango njalo esinokukhe sime apha siphenye kwesa sibhalo siphindaphinde isithuba seyure sibone ukuba umqathango wona unolutho oluthethayo ungaqiniseka ngokubhalweyo kangangoko ufuna koko liphantsi kwemiqathango ngedinga ngokonyulo lwakangaphambili njalo njalo qaphela ngoku uAbraham wakholwa kuthixo kwazi oko kwabalelwa ebulungiseni kuye ngoku yinto eyoyike kangakanani ukuhlangana nehlabathi eliphucukileyo indoda enamashumi asixhenxe anesihlanu eminyaka yobudala enomfazi onamashumi amathandathu anesihlanu babe babehlala kunye ukususela besesisibini sabatsha kuba wayemdade wabo ngokufutshane ke ngoku wayezawuba nomntwana ngaye kodwa wanalo uqobo kwakungekho nto iza kumshukumisa waze kwathi ngenyanga yokuqala kwenzeka uqobo lwakhe lwabambelela ngokuba wayesazi ukuba wayethethile nothixo inyanga yesibini unyaka wesibini iminyaka elishumi kwaze kwathi kumashumi amabini anesihlanu iminyaka emva koko xa yena wayenekhulu usara enamashumi alithoba uqobo lwakhe lwalusabambelela ibhayibhile ke yathi xa kwakufundwa ingxelo yemisebenzi yakhe yathi uAbraham akazange athingaze kwidinga likathixo ngokungakholwa wesuka womelela ezukisa uthixo ngoba wakhe wacinga ukuba kwakungoba wayeqinisekile ethembile kwaye inye kuphela into awayemele kukuyenza kukuzahlula kubantu bakowabo kwaye uthixo akazange amsikelele wade wabe wenze njalo wathabatha utata wakhe utata lowo wasweleka wathabatha ulothe kwaze wathi emva kokuba ulothe wazahlulayo kuabraham ngoko weza kuye uthixo wathi ngoku hamba hamba kulo ilizwe ukuthobela idinga phantsi kwemiqathango kuhleli kuhamba nothixo nelizwi lakhe ngoku khangela masithathe umoses umoses isicaka esingumprofeti esasibaleka awathi uthixo wasikhulisa wasifundisa kwibhotwe likafaro waze umoses noko kuqeqeshwa kweza kwalizwi kwaye indoda yokuqala wayibulala wathi kwingxabano encinane yokuqala eyafikayo umoses wayikela ukufa ngoba wayengenalo uqoqo awayenako kuphela ubungqina bukamama wakhe bokuzalwa kwakhe wayengumntwana osisimanga wayenelizwi likanina wakhe ngaloo nto wayenencwadi ezisongwayo awathi uthixo mhlawumbi ephepheni kwindawo ethile babebhalile bewaphatha behamba nawo awathi uthixo wayeza kubavelela abantwana bakhe wayesazi ukuba ngoko kwakulixesha njengokuba sisazi ngoku siyazi uba kukho into ethile eza kwenzeka ngoku umoses wayesazi ukuba kwakulixesha ngoko esazi noba wayenyulelwe loo nto kodwa akazange abe nalo uqobo yabona kwaze ngenye imini emva phaya entlango xa wayelahlekwe ngumbono uthixo wavela kuye kwityholo elivuthayo wathi moses ndizivile iimpandezelo zabantu bam ndikuvile ukuncinwa kwabo nokulila ngenxa yabo babaphatha kalukhuni bebohlwayo kwaye ndilikhumbule idinga lam ndihlile ke ndize kubahlangula ngoku yihla uye iyiputha oh nkosi wathi umoses ekhalaza wathi andikwazi ukuthetha kakuhle eyam intlangulo ayiphucukanga kakhulu abasayi kundikholelwa wathi yintoni le isesandleni sakho wathi yintonga wathi iphose phantsi yajika yaba yinyoka wathi ibambe ngomsila yajika kwakhona yaba yintonga wayemnika isiqiniseko ukumngqinela xa uthixo enika uqobo unika ukungqinelwa kolo qobo njalo Ngoko uMoses ngethuba wayelapho ezantsi waze waphosa phantsi intonga yakhe phambi kwabakhafuli noFaro. Abakhafuli beza baphosa ezabo intonga nabo. UMoses akazange abaleka athi, "Oh, kulungile, bendiphosisa, bendi ibiyintonga elula nje umlingo kwaye mhlawumbi bendiphosisa." Kodwa wazi wayeqinisekile uba wayehlangene noThixo wemake wazona. Asithi wayenze kanye oko uThixo wayemxelele kona ukuba akwenze. Ngokunjalo noYobhi wayenze kanye oko uThixo wayemxelele kona ukuba akwenze. UMoses wayelandele imiyalelo yakhe waze wema wazona wakhangela ukuqaqawulo bukaThixo. UMoses wayebobeleke kuqobo lwakhe umyalelo wakhe waze ke wema wazona. Wathi akwenza njalo inyoka yakhe yaziginya zonke ezinye iinyoka. Yabona, wayebopheleleke kolo qobo. UThixo wathi, "Xa ubakhula aba bantwana niya kundinqula kule ntaba kwakhona." Waye indlela oluthi utshaba ngayo, yonke indlela linokuba nako ngayo, luzame ukususa umke kolo qobo. Kanye nje kuba baphume eYiputa baxinaniseleka entanyeni yolwandle olubomvu izintaba macala omabini. Baphumela engxingweni nalo ulwandle olubomvu. Akukho ndlela yakubaleka ngapha yakwenduli. Akukho ndlela kweli cala nomkhosi kaFaro uyeza kweli cala. Enjani yona indawo ekunokumiwa kuyo? Yabona indlela umtyole athi ngayo akufake kwindawo apho ungaziyo ukuba mawenze ntoni na? Kodwa khumbula ukuba ubopheleleke kolo qobo lukuxhathisile. UMoses wayesazi ukuba uThixo wamthembisa ukuba niyakunqula kule ntaba ekubakhupheni kwakho. Waye ndihlile ngesandla sakho ukuze kubahlangula ndibabeke ngaphaya kwelinye ilizwe. Wahlala kanye naloo nto waze uThixo wathumela umoya wasempuma wawaphaphathekisa emka amanzi aphuma kumazantsi olwandle. Baze bahamba bawela kumhlaba owomileyo uqobo. Indlela esinokuthi singene ngayo ezibhalweni. UDaniel, uqobo lwakhe, uShadrach, uMeshach nabeDnego, uqobo lwabo. UDavide, uqobo lwakhe. Bonke uqobo. UPaulos wayenalo naye lo sifunda ngaye. Wayenobizo olumiliselwe kanye kuKristu, yayiluqobo lwakhe ke olo. Naso isizathu sokuba abe wayengoyiki uba uya kuthetha ntona uAgripa. Emi apho kwaye uAgripa wayengumYuda njengoba sisazi. Ke ngoko xa emi phambi kwaba bagumkani nokunjalo, uThixo wayesele emxelele kwangaphambili ukuba uya kuma apho. Ngoko wayenalo qobo, ngoko waxela kanye umbono wasemazulwini. Wathi, "Andiyo, andibanga nguye ongawululameliyo, ndandi andizange ndingawuqondi, andizange ndingabi nambeko." Koko wabambelela waza akabi ngongalulameliyo waqhuba kodwa kwakumzuzu wokugqibela kuba yayiluqobo. Kwaye nabuphina ubomi obumiliselwe kanye kuKristu luqobo lwakho olo. Ngoku ukususela oko wahlangana naye ubuso ngobuso kwindlela eDamasko, oko kwaba kwathetha lukhulu kangako kuPaulus. Ngoku khumbula, wayesisifundiswa ngaphambili, wayeyinkunkele kwizibhalo. Kodwa wayengenandawo yakubambelela ngaphandle kweSanhedrin eyayinokumxhasa nesidanga esivela kutishala omkhulu. Wayeyindoda ebalulekileyo emsebenzini wakhe, kodwa wayewexuwexuka. Into inye awayenayo uqobo lwakhe lwalomelele kangangoba womelele umbutho wakhe. Koko kuphela ukomelela wayenako. Wayesebenza ngokunyaniseka ke kuloo nto, ethatha amaKristu ewakhonka esenza isidubedube ngabo wade waxuluba uStefano. Ndicinga uba emva koko ebomini bakhe isizathu sokuba aye eYerusalem, wathi umprofeta akumxelela, "Musa ukunyuka Paulus kuba ulindelwe imixokelelwano nayintolongo." Waze wathi uPaulus, "Ndiyayazi loo nto, kodwa ndiyinje eYerusalem njengengqina, kodwa ndiyaphaya kwaye ndilungele ukufa ngenxa kaYesu Kristu." Kuba wayeyazi into awayeyenzile, umnqweno wakhe ikukubutywina ngelelakhe igazi ubungqina bakhe. Afe ebulawela ukholo ngokuba wabulala omnye wabakaThixo abafele ukholo. Ke ngoku wayesendleleni yakhe eya eDamasko nayo yonke imfundo yakhe. Wayehleli phantsi kwalo tishala mkhulu uGamalieli nendlela awayefundiswe ngayo yonke inkolo yobuYuda. Kuko konke oko ke wayethingaza, wayengenabo ubuganga bokuzenza izinto ezithile. Kwaze kwathi ngeyisaquphe kwakho ukukhanya nokugquma mhlawumbi nokududuma. Waze wabethwa wawa emhlabeni. Wathi ke wathi akujonga phezulu kwakho ukukhanya okubengezelayo kwawamfamekisayo amehlo akhe. yayinto engaqhelekanga kanjani ke leyo akukho mntu umbi kwakubona oko kukhanya ngusawule yedwa kwakuyinene kangako kuye kwade kwamfamekisa amehlo akhe wayengaboni emfameke ngokupheleleyo intsika yomlilo imbanekela kanye ebusweni waze weva ilizwi lisithi sawule sawule undithutshisela ni na wathi nkosi ngubani na wathi ndinguyesu wenzakala ukhaba imviko nje vuka ngoku uye edamasko uya kubakho khona apho uya kuthunyelwa kuwe ngoko wathi akuvuka apho kwakukho ke othile umprofeti ezantsi esixekweni wabona umbono ngethu uba wayethandaza waze weza uhananiya weza wangena kusawule wambeka izandla waphiliswa ke ngempiliso engcwele wavuka ngoko wabhaptizwa ehlamba esusa izono ebiza egameni lenkosi ngoko ke waba noqobo akazange aphinde abe ngulowo emva koko wahamba ngqo esiya kwinkonzo nenkonzo kwindawo nendawo ezama ukwakha oko wayezame ukukudilisa indlela isizwe indlela ilizwe lobukristu eliswele ngayo olo qobo kusasa nje abo bathanda izithethe nemigaqo bazamile nemfundiso yabantu ukulikhupha ilizwi likaThixo ekubeni lilo izolo namhlanje nangona phakade baswele uqobo amafa okuhlangana kwindlela yasedamasko nothixo ophilileyo ophilisa abagulayo avuse abafileyo akhuphe idimoni olwenene uqobo paulos wayesazi ukuba kukho okuthile okwenzekileyo kwakungekho umntu unokuwususa oko kuye wayengenamsebenzi nenye into wayebophelelekile kwakuphela ke akunamsebenzi nowakuza ntoni na wayesazi ukuba ubophelelekile ubomi obumiliselwe kanye kukristu ow ubomi wayekade buphila ibubomi obahlukileyo ngoku khumbula wayekade indoda yenkolo kakhulu waye kwabanye benu bantu balapha ngale ntsasa waye ndiyazi ukuba niyaqonda ukuba eli khaseti liyenziwe liyakudlalwa kuso sonke isizwe esiphantsi kwamazulu jikelele ehlabathini jikelele abanye benu bantu balapha ke bakhoyo nabanye benu apho ngaphandle apho amakhaseti ayakudlalwa khona kwezinye izizwe ngetoliki linikelwe kwiintlanga zaseafrika emva phaya konoqhakancu naphakathi konke jikelele nakuni ke zinkokeli zenkolo nina ninemfundo nje yebhayibhile niyifumene ivela ngokwezembali mhlawumbi linako ukucacisa zonke izinto kodwa ukuba ninalo uqobo ningenawo amava uba ke loo mava ubanga ukuba unawo enza ukuba uphike ukuba ilizwi ngalinye loku aliyonyaniso kangangoko ebandleni namhlanje njengoba lalinjalo uthembele kwisidanga sakho se-bachelor of art okanye noba sesiphina onaso ukuba uthembele kwiingcinga zombutho wakho eziyawukho iintsuku zemmangaliso zedlula kwaye asenayo impiliso engcwele nobhaptizo lukamoya oyingcwele olunjengokuba balwamkelayo ngomhla wepentekoste asilolo abantu banamhlanje ukuba koko kuphela onako mzalwana wam othandekayo dade uswele amava endlela yasedamasko uswele ukuhlangana nalo thixo uphilileyo apho ingabi ncinga nje eyimfihlo esengqondweni kuwe hayi ukungcangcazela okuthile okanye uhlobo oluthile lokuziva kodwa ukufundiswa namava okukhoyo kwenene wala yesu wayehamba kwelasegalili uyaphila namhlanje eyakuhlala iphila oko kwaye isenguye izolo namhlanje nangona phakade uluqobo ukuze kungameli ukuba uthathe nto yathethwa nangubani na uyazi ngokwakho hayi ukuvakalelwa okuthile kwaye uba uvakalelwa obe nako uba umntu othile kusenokuba ibi ukuvakalelwa kwenene kwebhayibhile abe umntu othile ezama ukucacisa kumke kuwe esithi ezo zinto zazingomnye umhla othile lumka yinyaniso lumka kodwa ikho indlela yokwazi yilinge ngelizwi lilo eyona plani ukuba indlu iyenyuka ngendlela echasene neplani umakhi wekontrakti uya kuyidiliza ayakhe ngokutsha kodwa imelwe kukuya ngokweplani akunamsebenzi nokuba amava akho ayinina ngoko ukuba kukho into ngaphakathi kuyekuxela ukuba ibhayibhile ayinyanisanga la mandla kathixo abapostile abaprofeti abafundisi abalusi nezipho zikamoya aziyonto inye kanye njengoba zazinjalo ngethuba wayephepheza ngabapostile ngepentekoste kukho undonakele kwisiqiniseko sakho inokuba sibambelele kwimfundiso yobuhlelo endaweni yebhayibhile kathixo ngeli thuba wayesithi kokubini amazulu ehlabathi ayakudlula kodwa ilizwi lam alisayi kusilela khangela ukuba siyintona isiqiniseko sakho ungaqiniseka mpela ukuba unobudlelwano obububo nomlungiseleli kwaye usenokuqiniseka ukuba unobudlelwano obububo nomveleli wesithili kwaye usenokuqiniseka ukuba unobudlelwano nobhishophu okanye enye indoda enkulu ebandleni lakho kodwa ukuba ku isiqiniseko sakho asinguye uyesu kristu kuba ndiyakulakhela phezu kolulwalwa uqobo lwam namasango elo abafileyo akasayi kuleyisa isityhilelo somoya sokuba yena ungubani na nokwazi kulungile
Now, when you become like Paul,
ube noqobo olunye awayenalo, ubomi obumiliselwe kuKristu, ubomi obahlukileyo kunobo wakhe wanabo ngaphambili, kwaye busenokuba bubomi benkolo ngokukhulu owabuphilayo. Oh, ndake ndabeva abantu besithi ngoku bangabenkolo kakhulu, oko akunayo nento enye yokwenza nalo. Ndikhe ndabona abaninzi abangabenkolo, abazinikele kakhulu, ngamaxesha amaninzi. Benyaniseke ngaphezu koba bebanga ukuba banjalo abantu abangamaKristu namhlanje. Xa umama enokuthabatha usana lwakhe oluncinane olutyebileyo lunokuba ngaka ukubalude aluphose emlonyeni wengwenya ngokuthanda isithixo sakhe ndiyamangaliswa ukuba bunyaniseke ngana nabuKristu. Xa indoda inokuzincuthekisa ngeyona ndlela ibe nokufaka iwaka lezinto ezihlabayo enyameni yayo ngolo hlobo zijinga zizele amanzi siyitsalela phantsi kanje ihambe inqumle idangatye nomlilo ukusuka apha ukuya phaya ekupheleni kwala mnquba isiya iphinde ibuye ube wona umhlophe kubashushu ubaswe ngolo hlobo ngenxa yokunikela kwisithixo sayo isithixo apho esinamehlo ebhastile kuso nezinto ezinjalo ndiyamangaliswa ukuba buphina ubuKristu ngoko musa ukucinga ngokunyaniseka ukunyaniseka ayisiyona nto ukunyaniseka kulungile ukuba kubekwe kwinto eyiyo njengogqirha enikisa ngeyeza angakunika incindi yetyefu ngokunyaniseka abe angakunika incindi ebulala ngokucotha ngokunyaniseka usenokufumana uzaliswe ngokuphosakeleyo umgqaliselo wakho ube nokulisela ngokunyaniseka kodwa loo nto ayibusindisi ubomi bakho yabona hayi mhlekazi umelwe kukuba uyazi into oyenzayo kwaye nantoni ayichaseni nelizwi likathixo andikhathali nokuba yintoni na nokuba inexesha elide kanganani na ikhona ise into ephosakeleyo nangoko upetros wabanika umgqaliselo ongunaphakade ngomhla wepentekoste wathi gugukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono zenu niyakwamkeliswa isipho somoya oyingcwele uba lo mgqaliselo uya kuni nakubantwana benu nakwabo bakude le esukuba inkosi uthixo wethu iya kubabiza injalo loo nto ngumgqaliselo ongunaphakade ngoku unyela ngamathi othile umxubi mayeza angathabatha loo nto akubulale yabona ngokuqinisekileyo uyazi ityhefu esemgqaliselweni iba yengangokuba ityhefu eyintsholongwane kwaye ugqirha uyazi ukuba engakanani na enako onokumelana nayo umzimba wakho ukuba ufake ityhefu kakhulu ingakubulala waye ukuba alinayo ngokwaneleyo ngoko lingenza ntoni akunakukunceda nto okusela elo yeza uyayazi into onokumelana nayo umzimba wakho ngoku kwaye nantso indlela oyiyo umgqaliselo kathixo akunamsebenzi nokuba utsho kangakanani na omnye umntu ukuba kumelwe kwenziwe ngale ndlela okanye ngalaa ndlela musa ukholwe loo nto awulandela ilizwi kanye gama ngalinye yiyo leyo injalo loo nto bambelela kulo ngoku sinazo abo bathi umelwe kukuba ujizwe banabo abo bathi umelwe kukusebenzisa izihloko zoyisenyana nomoya oyingcwele akukho zinto zinjalo ebhayibhileni akukho ndawo enjalo apho nabani na ebhayibhileni wakhe wabhaptizwa nangayiphi na enye indlela ngaphandle kwegama likayesu kristu ngumgaqo nje lowo ongezelelwa libandla lobukatolika laseroma waze waqhubekela phambili ngezithethe siza kuyibetha ngokuhlwa nje loo ndawo kodwa qaphela ngoko phakathi kwayo yonke loo nto umgqaliselo usekho yiloo nto sinabantwana abangaka abagulayo nje kungokuba abaphulaphuli into awayithethayo ugqirha uqobo xa ubopheleleke kulo kuphelele lilizwi likathixo elo alinakusilela ubomi obumiliselwe ukristu benkolo ngokukhulu kodwa ubungamiliselwanga kukristu ngabaninzi kakhulu ukuthi abanaloo nto namhlanje xa uthe ke wafumana ubomi umiliselwe kukristu bukwenza wenze izinto obungenakuzenza esiqhelweni bukwenza wenze ngendlela obungenakwenza ngayo esiqhelweni andithethi kuba wenze izinto ezisileyo ndithetha ukwenza into ukumoya into ethile inene into ephathekayo kwaye xa ubona umntu esenza into esileyo uyabona nje ukuba uyazenzisa bazama nje ukulinganisa apho kukho khona into eyinene. Awubona idola ubuxoki, khumbula kukho idola eyiyo enzwe ngokuqothwa kuyo, yabona? Awubona enzwe ngobuxoki, ngenene isisithunzi senye into eyeyenene. Yinto eyinene ekothwe kuyo. Aphela ukwenza wenze izinto obungena kuzenza esiqhelweni.
Oh,
yinto ethile. Uqinisekile, uqiniseke ngenene ngaloo nto xa unesiqiniseko. Uqinisekile ngaloo nto. Awuthabathi into ethile engamava omnye umntu. Kungeso sizathu uKristu bunjengabantwana abancinane eBhayibhileni kungeko uxolo. Abantwana abancinane esikolweni nje bazama ukopa omnye komnye ukuze kuba loo mfo uyiphosile ibe iphosakele yonke loo nto, yabona? Libe liphosile lonke lo qela. Oh, Bethu, muza ukukopa, hlangana naye ngokwakho. Umhlobo wam olungileyo lo umi apha emva ungunyana womhlobo wam, umhlobo wobomi wonke uJim Phulo omncinane. Ke utata wakhe nam sasikhula kunye esikolweni kwaye oh umfo olunge njani. UJim omncinane kunye nam sizingisa njalo ukuthandaza uba uJim omkhulu abe ngumKristu ikholwa lokwenene. UJim omncinane kunye nam besincokola izolo ngendawo esiye simfumane kuyo uThixo ematyholweni simbone endalweni. Nako apho umfumana khona ngokuba ungumdali kwaye ukwindalo yakhe. Kwaye ndiyakhumbula uJim kunye nam sasidla ngokuya ukuya sifuna uya kuzingela. Kwaye kuthi kwakufika ukuhlwa ke sasiye sihle sithabathe iibhayisikili zethu sikhwele sihle ngesitrato sisoyikela ukufa ukudlula emangcwabeni emva kokuba sekumnyama. Sihle sisivumele ikhoni ye-ice cream. UJim wayethanda ukuya echibini ngoku sasingamakhwenkwe nje amancinane neshumi leminyaka, ishumi elinesibini, ishumi elinesine ubudala. Kwaye ke uJim wayethanda ukuhlala nje afunde iincwadi zamabali okuzingela nokuthiyela. Ndandiye ndihlale phantsi ndicinge, yabona? Ke ngoku amanye amakhwenkwe andibone ndize ndibone idlokodlokwana elibundlu kwindawo ethile kwaye ndandidla ngokuthi mfo ingantle njani landlwana ukuba ube nayo ezintabeni. Ndandisoloko ndiphupha ngokuba ngenye imini ndiya kuba netyotyombe lendlu ezintabeni neqela elikhulu lezinja zomkhondo nemipu. Ndandidla ngokucinga ukuba nje ndinganamashumi amathathu kwelinye lexesha lam. Ndicinge ndinganawo njani Bethu umpu wamashumi amathathu. Uthe ngenye imini ndimile ndikhangele oludongeni ndibona apho eminye yona mipu ingcono inokufunyanwa. Ndacinga ubabalo olumangalisayo. Ndandicinga ndiza kuziqeqeshela ukudubula ndidubule ngokukuko ukuze ke mhlawumbi ngaxesha lithile ndithabathe uhambo lokuzingela ndingene ezintabeni kubekho umzingelo olungileyo othile onokuhamba nam ukuze ndibe bukakade angafuna ukukhusela ubomi bakhe mhlawumbi kwibhere ehlaselayo engaqinisekanga kwaphela indoda ethile esisityebi ihambe nam ukwenzela ukuhamba nje nam ndibe ngunogada. Mhlawumbi ngenye imi ndawo kuze ndibe nokuya kuzingela eAfrika njengonogada womntu. Ukuba nje ndinokuziqeqesha yiloo nto kuphela endinokuyenza, kukuziqeqesha nje yiloo nto kuphela endinokuyenza, kukuziqeqesha ndibe yeyiyo incani yomdubuli. Oh, ndaze ndacinga Thixo icinge nje undivumele ndazingela kwihlabathi lonke into engummangaliso njani. UJim wedla ngokuhlala afunde incwadi ndize ndithi Jim athi ndiyathanda ukufunda ngako. Ndithi Jim yinto eyenziwa ngomnye umntu leyo ndifuna ukuyenza ngokwam mna ndifuna amava la. Ndakufika kuKristu andizange ndibe nokuthatha amava omnye umntu ndawafuna ngokwam. Ndikhumbula ngethuba ndafunda iLone Star Ranger kaZane Grey. Ndaqwenga yam ibini okanye mithathu imitshayelo kamama ndiphalisa ndijikeleza endlwini ndiqabadula ngethuba ndiphezu kweli hashe lamaxokuxoki lomtshayelo. Ndafunda ibali lonogada uyinkwenkweze yodwa nendlela awezisa ngayo ubulungisa kwi-Big Band. Ndaze ndaphinda ndafunda ibali elingeyonyaniso lika-Edgar Rice Burroughs likaTarzan nenkawu. Umama wayenengubo endala yofele ufele lwenja olwandle okanye into enjalo awayeyiphiwe ngunkosikazi Warthen kwezaziza kutshiswa yayiphaya kwigumbi lakhe. Ndaze ndayikhupha nje loo ngubo. Umama wayesele sazi ukuba ayimkanga yaphuma namoya. Ndayikhupha ke ndayisika phakathi ndazenzela isuti kaTarzan ndahlala phezulu emdini. Ndahlala isiqingatha sexesha lam emthini phaya phandle kule suti kaTarzan ngokuba ndandibone okwakwenzayo ndandifuna ukwenza okwam. Kodwa ngenye imini ngobabalo lukaThixo ndafumanana neyona ncwadi iBhayibhile. Ingoma yam nebali lam ibe ngukufana noYesu emhlabeni ndilangazela ukufana naye. Andifuni kwa ibishop okanye okanye umfotile umkhulu ebandleni ipopo etile okanye umpriest otile ndifuna ukufana noYesu uqobo lukwenza ube ngwahlukileyo kukho okuthile malunga nalo ngokufunda ilizwi lakhe no into ethile enhlizweni yami yokulangazela ukufana naye uqinisekile kunjenge uqobo konga umkristu uqobo kumkristu lunjenge njenge ankile kwinqanawa ewe umelwe kuba nesiqiniseko ukuba ke ukristu usisiqiniseko sakho unjenge ankile ukuze xa ulwandle lundlongondlongo kakhulu ibe inqanawa iphantse yalungela ukuzika ube wena ithemba yokuphela kwalo ikugxhumeka iankile ukuze ke ukuba inqanawe iyaxhuzuxhuzula yabona ukuba iankile iya kuyibamba inqanawe uyazi sineculo ndiyalilibala igama lombhali ngoku kodwa iankile yam ibambelele njengenkwenkwe encinane njengoba sidla ngokucinga kumaxesha amaninzi ibhabi sayikayiti wawungena kubona nto konke kodwa yona yabe ubambile umtya yaze indoda yadlula apho yathi wenzani kwedini yathi ndibhabi sayikayiti yam yathi yintoni isesandleni kuwe yathi ngumtya ithi iphi ikayiti ithi andiyiboni ewazi njani ukuba ubhabhisa ikayiti yathi ndiyayiva iyaxhuzuxhuzula yabona ekupheleni kwalaa mtya kwakukho uqobo ngendlela yayo encinane laa kayiti yayiluqobo kuyo ngoko yayinokuthi yayibhabhisa ikayiti nangona yayingena kuyibona kodwa kwakukho into eyayibambile eyayibambelele yiloo ndlela umntu akuzalwa ngokutsha ngomoya oyingcwele unento ethile ene ankile phaa ngaphesheya zonke iinkqwithelo azimshukumisi uyazi ukuba ukhuselekile ubambelele kwiankile kulungile ngoku ukuba sikwixolo lethu elincinci sidada singumla umsinga wobomi njengokuba umbhali wezibongo watshoyo ukuthi ubomi asilophuphalize nomphefumlo ufile owozelayo nezinto azikoko zingathi zikukho ubomi buyinene baye ubomi buzondelele kwaye ingcwaba labo asiyonjongo yabo kuba uluthuli uyakubuyela eluthulini oko kwakungathethwa ngomphefumlo oh ndicinga ukuba intle kakhulu loo nto ngoku ngulongfelo owabhala loo ndumiso yobomi yabona ngethuba ndiwela umsinga wobomi kumzalwana otyhafuleyo wenzakala akubona wovuseleleka kwakhona yabona ngoku sikhwele sidatha kumsinga wobomi ke uKristu kwinqanawa ephezu koqhwithelo lwexesha hayi inkqwithelo sisiba nzima sisiya sisiba mnyama jikelele ndivuyiswa kukuba neankile ebambelele ngapha kwekhuselo ngaphesheya kwenye indawo nokufa ngokwakho akunakuba nako ukukuxhuzula usuke kuyo ubopheleleke kwisiqiniseko sakho uKristu uyiankile yethu uyintoni ke na ulilizwi ekuqalekeni ubekho ulizwi ulizwi wayekuthixo ulizwi wayenguthixo ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu ngoko xa sisazi ukuba izenzo zethu zihamba kanye nelizwi siyazi ukuba imfundiso yethu ikunye nelizwi kanye singongezi into okanye singanciphisi into ililizwi kuphela waye sifumana iziphumo ezinye nezabo babembelele kwilizwi elinye bephila ebomini bethu ngoko iankile yakho ibambelele ubomi bukaKristu buyaveliswa kwakhona phantse ngendlela yokungenwa kuwe kanye njengokuba babunjalo kuKristu ngokuba yayinguthixo ekuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi kwaye uyambona uthixo kwisiqu sakho ebambelele kwiseko esiphezu kwelizwi kanye ngalaa ndlela wenza ngayo uYesu ube ububona ubomi bakhe imisebenzi endiyenzayo niya kuyenza nani lowo ukholwayo hayi lowo uzenza ukholwayo lowo ucinga ukuba uyakholwa koko lowo ukholwayo lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo uya kuyenza naye yena ngoba ugxunyekwe ngeankile kwakwiliwa elinye yayiyintoni iliwa lilizwi njalo umiliselwe apho yinkwenkwezi yangentla yakho xa ulahlekelwandle uyazi sineenkwenkwezi ezininzi kodwa inye kuphela inkwenkwezi yenene kwaye ayishukumi inkwenkwezi yangentla leyo kuba ihleli esizikithini somhlaba akunamsebenzi noba ungemva na phezulu nokuba uphi na laa nkwenkwezi yasentla into enye oko liyinkwenkwezi yakho yangentla ngoku uyabona zininzi iinkwenkwezi ezishukumayo zisuke kwindawo ziye kwenye kodwa ukuba ukwi uselwandle ngoba nawuphina umatilosha uyazi okanye nawuphina umzingeli ojikeleza ematyholweni uyazi uba inkwenkwezi yakho yasentla yindawo yakho kuphelele apho ngoko injenge ngecampus kuwe icampus yakho ayisayi kukhomba kumazi kungenjalo uJupiter okanye kwenye indawo iya kukhomba kwinkwenkwezi yasentla ngoba sisiqiniseko sakho eso. Oh, Bethu, qaphela isiqiniseko sakho. Oh, iza kuthetha into ndisiva nje ifika. Qaphela ndisiva ndikholiwe ngenene ngeli xesha ngoku esisiqiniseko. Qaphela ikhampas yakho ikhomba kuphela kwinkwenkwezi yasentla. Yiloo ndawo kuphela enokukhomba kuyo. Ukuba ikhampas eyiyo iya kubetha kwinkwenkwezi yasentla lonke ixesha. Ingaba kunjalo? Ngoko ukuba unomoya oyingcwele unokukhomba kuphela elizwini. Awungeke ukhombe kwihlelo, awungeke ukhombe kumgaqo, awungeke ukhombe kude kwindawo ethile. Uyawukhomba ngqo elizwini. Ndiziva ndingangakhwaza. Qaphela yinto ethile engaphakathi komuntu engongozayo. Awubona inkwenkwezi yakho imi phaa phesheya uYesu Kristu ilizwi kwaye uyabona ukuba umoya ungaphakathi kuwe awuye kuyivumela ishukume uya kunene okanye ekhohlo. Uye kuphela onako weza kuthabatha izinto zikaThixo ukuze abonise ngazo azibonakalalise. NoYesu wathi uyakwenza kanye izinto endizithethayo. Uya kunityhilela izinto ezizayo anibonise ngaphambi kwexesha phambi kokuba zifike apha. Yabona? Uya kuthabatha izinto ezizezam anibonise zona. Ukuze ke uya kunibonisa izinto ezizayo. UYohane sahluko sesishumanesihlanu. Siyabona ukuba uyazibonisa ezi zinto. Azithabathe izinto ezizezikathixo aze anibonise zona. Aze atyhile izinto kuni awazithethayo uYesu. Qaphela! Uya kuyenza icace loo nto. Ibeke kanye phaa ekoneni ngokuhlwa nje kuba yiloo nto esiya kuyisebenzisa emzuzwaneni nje. Siqinisekisa siyenza loo nto ibe yinene. Yabona? Ukuze ke wazi ukuba inkwenkwezi yakho yangentla elilizwi kuyena uphina umKristu nantoni na ichasene nelizwi. Khangela mandikuxele into phulaphulisisa oku. Esi sisityhilelo esingcwele ngokupheleleyo sikaThixo intando yakhe nokuza kukaKristu nayo yonke into ilapha kanye kule ncwadi igqityiwe. Kwaye kuba nantoni na ikutsalela ngaphandle kwaloo nto ililahle kude loo khampasi. Kuba ingumgaqo nje kuphela kuphelele iliphepha nje kuphela oliphethe engxoweni yakho unalo lijinga kwigumbi lakho lifremishiwe lingumgaqo. Mfo, fumana ikhampasi ekubeka elizwini. Amen. Uyaqaphela qala amava afumana uPaulos wehlela iYiputa naseArabia kwindawo ethile wafunda iminyaka emithathu. Usuku kwafuneka aqiniseke waze akubona akuthi umoya oyingcwele amkhokelele igama negama waba nokubhala laa ncwadi yamahebhere abonise la mayuda ngokuqinisekileyo ngoba wayemiliselwe phakathi laa khampasi kamoya ingcwele yambeka kanye inkwenkwezi yasentla. Ngokuba unento ekutsalela ecaleni kuyo kungcono uyeke njalo loo nto. Yona iya kukhomba elizwini lakhe kuphela ke ngokuba umoya oyingcwele weza kubonisa okanye ukungqinela isithembiso sikaThixo. Akukho mgaqo unokuyenza loo nto, akukho mbutho unokuyenza, akukho magunya nantoni eyenye enokuyenza. Ngumoya oyingcwele kuphela ngelizwi kwaye yena uyintsobi yobomi. Ngoku ungathabatha ukhozo lengqolowa, ukhozo oluhle lengqolowa, kodwa alinakwenza nto. Lufile ide intsobi yobomi ingene kulo ukuze ke luvelise iinkozo ezininzi zengqolowa. UKristu ke ubobo bomi olo qobo. Ukuba ingqolowa inalo olo qobo kuyo ayinakuze ivuke. Ukuba ingqolo ayinalo olo qobo nokuba ingantle kangakanani nangaphandle kodwa ingeke iphile ngokuba kukho nto kuyo inokuphila ngayo. Kodwa yakufumana olo qobo ingakhangela ebusweni bakhe wonke umgxeki ithi ndiyakuvuka kwakhona. Ngoba ngokuba inalo uqobo lukuyo imelwe kukuvuka kwakhona. Kwaye xali ukuba nithe nahlala kum namazwi am ahlala kuni ngoko celanini sukuba nikuthanda lolo qobo ke olo. Kodwa ukuba unemigaqo nayo yonke enye into edityaniswe kulo awunakwaxuba amanzi namafutha. ungawathabatha nje uwahlule nangaluphi na uhlobo ufuna ngalo akanakuzaxubane ngokuba ngamachiza amabini ahlukeneyo kwaye awunakwenza ukuba imfundiso nebhayibhile echasene nebhayibhile zixubane awunakwenza ihlelo nonqulo oluzelwe ngokukhululekileyo okanye usindiso oluzelwe ngokukhululekileyo zixubane kuba ngokuqinisekileyo uthixo usebenza kuphela ndiza kuyithetha nakanjani na uthixo akayaphuli inkqubo yakhe akangeke ayaphule kuba akanasiphelo kwaye ndiyaqonda niyazi ndi oku kuya phambi kwabantu abaninzi yabona kodwa uthixo akanakuyaphula inkqubo yakhe akangeke enze into ethile ngenye imini aze ayitshintshe enze enye into athi uphosile ngaloo mini uthixo akasebenzi ngamaqela amadoda uthixo usebenza ngomntu omnye ngokuba abantu banezimvo ezahlukileyo wakhiwe ngokwahlukileyo ngemveli kwaye uthixo kumele ukuyithabatha loo ndoda ayibotyoze nje ayikhuphe tu kwisiqhuwe esisesayo ade ayifake kwimveli yakhe ukuze ke uthixo asebenze ngaloo mntu khangela konke ukuhla ngezigaba zexesha unowa nomoses abaprofeti abazange babe ngababini babo ngexesha elinye mnye qho konke ukuhla ngezigaba zexesha ngoko ke ukuba uthi kwinginginya esikukho ukukhuseleko kukhangele njengokuba bendishumayela apha emnqubeni kungekudala kwakukho uahabi kuze kubekho uyehoshafati kwaye babenyuka besiya eramoti yasegiliyadi ukuya kutyhala ngokwesiseko babelungisa umhlaba wawungowabo kwaye utshaba amaasiriya phaya phezulu ayezalisa izisu zabantwana bawo ngengqolowa eyayimele ukudliwa ngamasirayeli umhlaba abawuphiwe nguthixo ngoko ngokwesiseko kwakubonakala kulungile hamba nam sinyuke siye phaya kwaye siya kubatyhala baphume kula mhlaba ngoko loo nto yavakala ilungile kakhulu ngokwesiseko yayilungile kodwa kongokweemeko uyehoshafati eyindoda elungileyo wathi kodwa kumelanga sibuze enkosini kakade uahabi laa mqeqi wathi kulungile ngokuqinisekileyo ikholo lasemdeni uyazi wathi o ngokuqinisekileyo bendimele ukuyicinga loo nto ndinamakhulu amane abaprofeti bamahebhere amakhulu amane wabo endiwondlayo ndiyabalusa bangabona bangcono elizweni siza kubanyusa kwaye bonke behlangene ngamxhelo omnye bathi hamba unyuke inkosi nawe ngokwesiseko babenyanisile kodwa babengalubambanga olwaqobo ngoko wathi akuthi akukho umbi na wathi ewe ukho omnye kodwa ndimthile wathi usoloko ethetha okubi ngam yabona esoloko esithi wayenokuthini ukuprofeti okulungileyo ngethuba lonke ilizwi ueliya owayengaphambi kwakhe wathi kwahabi izinja ziya kulixhapha igazi lakho ngoku wayenokuthini loo mprofeti ungqinelweyo ukuthetha nantoni na yayingeyo ntando kathixo neendlela ezaziya kuthi ngayo izinja zimdle uyizebhele buze ubulonge ube phezu kwamasimi ukuze bangabi nakuthi naku apho alele khona uyizebhele xa kukho isiqalekiso esinjalo emntwini angathini nabani na ukusikelela yiloo ndlela ekuyiyo namhlanje angathini umntu ukusikelela ezinto ziya zibemkisa abantu kuthixo ngalo lonke ixesha inye kuphela into enokwenziwa nokuba unokuma wedwa qalekisa loo nto egameni lenkosi uhlale noko xa uqinisekile kwaye uthi ke mzala ubranham ubenza bakuthiye abantu uthixo uzawundithanda sisiqiniseko sam ezo andinakwayama ngengalo yenyama umele ukuwayama ngelizwi into athe yenze uthixo kwaye sasinjani umikhaya ukuba wayenyanisile walinda wabona umbono babona umbono nabo kodwa umbono lowo wawungathelekiseki nelizwi nanamhlanje iseyinto enye umikhaya wawuthelekisa nelizwi umbono wakhe waze ke wabona ukuba yena nelizwi babehlangene namhlanje ukuba umbono wakhe uchasele nelizwi uyeke kuba usisiqinisekiso esingesiso isiqiniseko sikamikhaya sasihlangene kanye nelizwi ngoko waba nokuma athi yena into awayithethayo wayikholelwa bathi bakumonqoza emlonyeni bathi udlule ngayiphina indlela umoya kathixo wathi uyakufumanisa wakuba uhlele kwintolongo engaphakathi kunjalo wathi ndakubuya ndinoxolo fakani le ndoda kwintolongo engaphakathi ukuze xa ndibuya ndinoxolo wathi uahabi ndiza kumlungisa lo mfo owu ngoku mikhaya uza kuthini intloko yakho iza kunqunyulwa akubuye umikhaya wema apho engagungqi tu njengokuba wenzayo ustefano amen elungele kanye njengokuba inkosi yam yahambayo uya emnqamlezweni ngokulula kanye njengokuba udaniyeli wayayo emngathini wengonyama okanye ushedrek nomishrek noabhedniko bayayo kwiziko lomlilo ngokuqinisekileyo wema apho wathi ukuba uthe wabuya oko kubuya ngoba wayeqinisekile ukuba uthe wabuya oko kubuya uthixo akhange athethe nam uze uyinqumleke intloko yam wayenesiqiniseko wazi ukuba ikhampasi yakhe eyayimkhokelele kulo mbono yayingqamene kanye nenkwenkwezi yasentla ewe mhlekazi ankle yakhe yabambelela ewe ilizwi kwaye lona kuphela ukuba isiqiniseko sakho uba unesiqiniseko ebomini bakho kwakukho ixesha apho uyazi imithetho yokuziphatha kakuhle yayinesiqiniseko. Andilikhumbuli igama lalamfazi, kodwa isizwe sonke sathembela kwinto eyathethwa ngulamfazi. Ndiyalibala igama lakhe. Bendibhala into apha, andilikhumbulanga igama lalamfazi ubalale into na. Kodwa apha kwiminyaka embalwa edluleyo kwakufuneka be lo mfazi into awayithethayo uba wayesithi sebenzisa imela kwisandla sasekhohlo kwakuphelele apho, yayisisiqiniseko eso. Wawayeyimpendulo yako konke, kwaye ukuba wawubeka ifoloko kwisandla sasekhohlo ngoko wawuphosisile ngenene. Yayingubani igama lakhe? Oh, lilo elo. Ngokuqinisekileyo ewe nguye lowo. Ngoku wawuqinisekile kwaye wayesisiqiniseko somthetho wokuziphatha kakuhle, kumele kube njalo. Njenge oh, zininzi izinto esizifumanayo ezinjalo, kodwa sifumanisa ukuba ngoku imkile udla ngendlela ofuna ngayo. Ewe mhlekazi, lungile. Kodwa oko yayisisiqiniseko somthetho wokuziphatha kakuhle, awunyanzelekile uba wenze ngolo hlobo. Kwakukho ixesha apho uAdolf Hitler wayesisiqiniseko seJamani. Nantoni awayithetha? Wayesithi akuthi qhuma, babeqhuma. Athi akuthi bulala, babebulala. Izigidi zamaJuda wanikina intloko yakhe. Yayibona into eyenzeka kolo hlobo lwesiqiniseko? Lwakhangeleka njengamandla, kodwa lalichasene nelizwi. Wasinjani uba lalichasene nelizwi? UThixo wathi, yangengobhile hamu wazama ukujongela phantsi uIsrayeli ukuze amqalekise, wathi, ndimbone njengophondo lunye. Zinobulungisa iintente zakho. Lo ukuqalekisayo uyakuqalekiswa, lo ukusikelelayo uyakusikelelwa. Ukhangela ngathi uHitler ngewayibonayo loo nto, ukhangela ngathi la makholo amaJamani ngewayibonayo loo nto, yabona? Eso siqiniseko ngokuqinisekileyo sichasene nelalizwi. Uyazi njengoba kutshiwo, umntu uThixo wenza umntu, kodwa umntu wenza amakhoboka. Omnye ezama ukulawula phezu komnye, sinomlawuli omnye nguThixo ke lowo. Kodwa uHitler wayesiqiniseko seJamani, yikhangele namhlanje. Ngoku yabona into eyenzekayo, yayisisiqiniseko esiphosakeleyo ngoba sasichasene nelizwi. Kwaye ngoku uyabona apha loo nto yonke yayakhona lihlazo. Kwaye ukuba isiqiniseko sakho sikumbutho othile okanye ekuvakalelweni okuthile okanye enye into ngaphandle kobuntu bukaYesu Kristu, uyakufikelela kwicandelo elinye lehlazo, ibe lelibi ngaphezulu kuphela, yabona? Ukuba isiqiniseko sakho asingoKristu, kuye kuphela intsika yobomi boluntu. Kwaye uKristu ulilizwi, hayi icawe yakho, ilizwi lakho, elona lizwi. Yabona, ndiyakulakhela phezu kolu qobo ibandla lam, phezu koKristu ilizwi. Kwakho ithuba apho uMussolini wayesisiqiniseko saseRome. Andazi noba bendikhe ndafunda isicatshulwa, kungenjalo ngenzeka kuba bendifunde encwadini okanye ukho umntu ondixelele oko. Kodwa xa umntu othile wayevavanywa nguMussolini, wayefuna ukungenisa iRome kwezokubaleka kwezembaleki. Kwaye kwakukade kukho umfanekiso oqingiweyo omkhulu wakhe omi phaya malunga nezembaleki. Yinto elungileyo leyo, iGrisi yaba nayo loo mbono kwiminyaka emininzi eyadlulayo. IRome yayisoloko izama ukuba ibe nayo imbaleki, yinto elungileyo. Kodwa imbaleki khumbula, loo nto ayinakuthabatha indawo kaKristu. Akunamsebenzi noba umele kangakanani na, oko akunanto uyakwenza naloo nto. Yena ungamandla wonke, kwaye uyayibona into owazama ukuyakhela kuyo iRome. Kwaye wayezama ukuyakhela kwinto yesiqiniseko iRome ukuba yayinguye eso siqiniseko. Kwaye bathi ngenye imini eyakhe inqwelo yakhe umqhubi wakhe waba phambi kwexesha ngomzuzu omnye, waze wamdubula. Wathi, andikhange ndithi ibalapha ngomzuzu omnye phambi kweyethoba, ndithe ibalapha ngeyethoba ngempakamo, wamdubula. Yabona, andikufuni apha ngomzuzu omnye ngaphambili, ndikufuna apha ngeyethoba. Yabona, khangela sesinjani isiqiniseko awazama ukuzenza sona. Kodwa uyabona into eyenzekayo. Niyakhumbula abaninzi kuni apha amakhwahla, uRoy Slaughter mhlawumbi nokuya emva phaya. Niyakhumbula ezantsi phaya phesheya xa ndandixelela ngesiprofeto. Ngenye imini phaya ezantsi kwisakhiwo iOld Fellow, ngaphambi kokuba sibe seza apha, ndathi uMussolini uya kufikelela sisiphelo esilihlazo. Ndathi ukuhlasela kwakhe kokuqala uya kuya eEthiopia, ize iEthiopia iwe ezinyaweni zakhe, kodwa uya kufikelela kwisiphelo sakhe, kungabikho mntu uya kumnceda, kwaye eya kungcwatywa lihlazo. Nankuya, ndathi kukho izimo ezintathu ezavelayo, ubunazi, ubufasi nobukomanisi. Ndathi ezo izimo ziya kujikela kubeni zibe yiyo ibenye, iya kuba bubukomanisi. Khangelani, ubukomanisi buya kuyitshisa iRome, yabona? zeniyikhangele busa isiqhobo ezandleni zikaThixo bacinga ukuba bachase noThixo babe besebenzela kuloo nto kanye lonke ixesha bengayazi ubasebenzisa nje njengonopopi isiqhobo esithile esandleni sakhe njengoba wenzayo ngoNebukadnezari nabanye abantu ngoku uqaphela yabona ngoku akho ixesha apho uFaro wayesisiqiniseko seyiphutha kodwa khangela uba iphina ngoku yabona iyasilela yonke
Oh,
luhlobo olungelulo ngoko ziyasilela njalo ziziqiniseko ezenziwe ngabantu awunakuthabatha isiqiniseko esenziwe ngumntu andikhathali nokuba ngumongameli nokuba ngumbhukuqi nokuba ngukumkani nokuba libandla nokuba ngumbutho nokuba ngumgaqo nayiphina kwezo zinto ziyakutshabalala kanye njengazo zonke iziqiniseko zolo hlobo kuzo zonke izigaba zexesha singakhangela emva khangela emva khangela kumadoda awathemba abalawuli khangela kumadoda awathemba ababhukuqi khangela kumadoda awakhela amathemba awo kwezo ntlobo zeziqiniseko ukhangele ukuba aphina namhlanje ngoku makhe sisiguqule sijonge amadoda awabeka amathemba awo ebhayibhileni phezu kwelizwi likathixo alibamba lasi siqiniseko khangela apho kakhoyo ngoku upawulos ukunika ingxelo encinane ngabo kumahebhere esahluko seshumi elinanye into abayenzayo indlela abeyisa ngayo izikumkani benza bulungisa nezinto ezinjalo baze bazulazula ngeengaka zegusha neengaka zebhokwe elo lingabafanele ihlabathi belinde uqeqawulini olo vuko lukhulu yabona kulungile kuba bona abanye babo abazange bayifumane le mimangaliso kodwa bayinikela imizimba yabona ngoko bekhangele phambili kolo vuko ukufinca ubomi babo abazange bakukhathalele bafuna ukuqhubela phambili bazenze idini khona ukuze bafumane olo vuko kwaye nantso ke into abayenzayo ngoku isiqiniseko sisathetha uqobo uyazi inkundla yethu ephakamileyo isisiqiniseko isisiqiniseko into yokugqibela kwingxoxo kwesizwe injalo loo nto isigqibo sabo sisisiqiniseko kwinkundla yethu ephakamileyo injalo loo nto
Oh,
ndiyazi ukuba ngamanye amaxesha asiyithandi kodwa isisiqiniseko nakanjani na ewe mhlekazi bekunokuthini ukuba besingenayo loo nto bekuya kuba yini kodwa loo nto sisiqiniseko ngokuqinisekileyo isiso ngoba siso isizwe sethu sibopheleleke kuloo nto xa inkundla ephakamileyo isenza isigqibo sayo sokugqibela kuphelele apho akukho ukuya kuyaphi emva koko uza kulandela isigqibo sayo kuphelele apho unyanzelekile ililizwi lokugqibela ingu-amen ungalivavanya kwinkundla yasekhaya esixekweni ungalivavanya kumantyi uphinde uye kweyomdibaniso kuzo zonke iintlobo zenkundla kodwa sakufika kwinkundla ephakamileyo kuphelele apho injalo loo nto ngamanye amaxesha asithandi ukusithi ke andisithandi isigqibo sayo kodwa uzuke uzame ukubaleka kuso kube kanye sisiqiniseko sesizwe eso kwaye bekuya kuba njani ukuba besingenaso ewe simele ukuba nesiqiniseko wonke umntu kufuneka abe naso unaso kodwa into endizama ukuxelela yona kukusekela apho ndikubonise ukuba ziyintoni na iziqiniseko zakho ngoku inkundla ephakamileyo isisiqiniseko sesizwe yinto yokugqibela kuyona iphina intlobo yokuxambulisana iyakulungisa into eyithethileyo yeyona yona kukho isiqiniseko kumdlalo webhola ngusompempe ke lowo oh ewe ngamanye amaxesha sisithanda isigqibo sakhe naye kodwa sisiso nakanjani na usompempe isigqibo sakhe lilizwi lokugqibela injalo loo nto akunomsebenzi nokuba bathini nabanye uba uthi linqaku linqaku ke injalo loo nto ngokuqinisekileyo akunomsebenzi nokuba bathini nabanye oko akunanto uyakwenza noko kwaye make siyicinge nje ukuba nina andiyikho imidlalo yebhola kodwa kwenzekile ukuba ndiyibhale loo nto usompempe usisiqiniseko kumdlalo webhola omnye wabo uthi ibilinqaku eliya omnye athi ulixoki lo athi loo nto ayinjalo kumele ukuba kube nje usompempe ethe linqaku yabona bonke abanye bahlala phantsi iyabancwinisa abanye babo kodwa ndiyaqikelela bangamhewula emazantsi entliziyweni zabo nokunjalo kodwa linqaku nakanjani na ngoba nguye ilizwi lokugqibela umntu wokuqala ubholishayo uthe uyazi uba idlule le omnye athi uyazi uba yintoni azathi yena linqaku kuphelele ngaloo nto cwaka ke ngoko hamba phindele endaweni yakho bekunokuthini ukuba bekungekho sompempe kumdlalo webhola bethu ungaqikelela ibi yakuba luhlobo olunjani nalo mdlalo olo omnye kuba ngathi ibi linqaku omnye athi athethele omnye athetheleya omnye athi ulixoki baxambulisane babe bezilwa ukuze ube nomdlalo webhola umele ukuba ube nesiqiniseko waye uyaphuma nje ungaqiniseki noba umfuni okanye ukutheni na yena nguye isiqiniseko nakanjani na nguye isiqiniseko ilizwi lakhe lilo elilelokugqibela akunamsebenzi noba uthini nangaloo nto ilolo hlobo ngoku ukuba bebengenzi njalo loo mdlalo uphela ungazi siphithiphithi ingaba kunjalo ngesiintoni isizwe ukuba ibingekho inkundla yomdibaniso ukuba bengekho nkundla iphakamileyo kwesizwe besiya kuhamba njani besiya kuyaphi isizwe besiya kwasekugqibeni ukuba bekungekho sompempe kumdlalo webhola buya kuphelela ubungena kwenza nelinge lokuqala lokujula kungabangakho umntu uqambulisayo kubekho umntu wokuqala umaphaya mhlawumbi ingene ngenene kwesasazinge aze omnye umfolo athi o hayi ayenzanga njalo niqale ke ngoko ibhola yokuqala ejuliweyo bangaxoxisana ngayo omnye ethe inqaku eliya bangathi ibengelokunqaku yabona nimelwe kuba nomntu othile oxhomekeke kuye lo mdlalo ngusompempe ke lowo xa esithi linqaku ukuba uthi ingene ibhola ingene nantoni na ayithethayo yenzeka nantso ke kwaye kuba beningenakwenza njalo beningenabona mdlalo okay ndinibonise esinye isiqiniseko sisibane esibomvu ke eso isibane esibomvu xa sithi yima sithetha ukuba yima ukuba usitsibile uyakuyihlawulela loo nto kodwa ukuba esi sixeko besingenazo izibane apha phandle izibane ezimisayo ibiya kuba luhlobo luni lwedolophu imele ukuba inesiqiniseko andikhathali nokuba lithini na ipolisa okanye omnye umntu omi phaya bezamva bona ukuba umntu uqondakalalisa ukuba ugqitheko isibane esimhlaza andikhathali nokuba lithini na ipolisa liyaphosisa xa sithe isibane hamba oko kuthetha ukuba hamba sisiqiniseko eso ungayiqondakalalisa loo nto isibane sithe hamba igosa kusengenzeka ukuba belima indaweni ithile usibondo wedolophu naye kungenzeka abe kwindawo ethile oko akwenzi nomncinci umahluko ukuba unaso isiqiniseko sokuba ibinguhamba uyahamba ukuze kuba umntu othile uya kungquba lityala lakhe elo ungayiqondakalisa loo nto injalo loo nto singayiqondakalisa into esithetha ngayo injalo loo nto ngoku bekunokuthini kwabe kungekho sibane sibomvu othile angafika kwindlela enqamlezayo kukhangela nje ukuba ungayintoni na omnye athi heyi suka endleleni ndinxamile ndisukela emsebenzini ndidliwe lixesha ngoku ndiyawela ngoku omnye athi ucinga nje ukuba kunjalo kuwe ngoba ndim owelayo ngoba bendifike kuqala apha waye ngathi ndiyambona umfazi ephuma elungisa iinwele zakhe ngekuyini ukuba besingenasibane sibomvu bekungayikubakho ingxinano yezithuthi nanko undonakele emabandleni yabona injalo loo nto naso isizathu sokuba sibe nenje ingxinano yobuhlelo injalo kanye loo nto akukho mntu ufika ndawo bemile bayaxambulisana nasi isibane sikathixo xa sisithi hamba xa sisithi yima uhambe ngokwaneleyo ngoko yima injalo loo nto nantso indawo esisekelwe kuyo lona ela lizwi hayi oko kwathethwa liqela elithile lamadoda okanye okwathethwa lelinye iqela lamadoda uyesu wathi nantsi imiqondiso yokulandelana nabo bakholwayo masihambe hambaniye kulo lonke ihlabathi nizishumayele iindaba ezilungileyo kuyo yonke indaba uyazi ilunge injalo imfundo kodwa uyesu akazange abize yona injalo loo nto zilunge ezinjalo iinkonzo izakhiwo akazange afune zona zilunge ezinjalo izibhedlele thina amabandla akha izibhedlele ilungile loo nto siyayivuyela loo nto kodwa akazange afune oko wathi kwibandla shumayelani ivangeli waye ivangeli ayizanga ngalizwi kuphela koko ngamandla nezibonakalaliso zelizwi upawulos watsho ngoko hambani yakubonakalalisa ivangeli ow madoda ukuba nje bekunjalo ow thina namhlanje siphila kwixesha apho sinabona abangcono sakhe sanabo oogqirha sinawona ngcono sakhe sawasebenzisa amayeza niyayazi loo nto kwaye siyawakhahlela loo madoda siyawathandazela ndenza njalo mna kwaye ndiyathemba ukuba nani nenza njalo loo madoda wona athi ngengqiqo yawo okanye ukuchukumisa anezimvo ezimbini nokusebenza ngazo kukubona nokuchukumisa baze nokuva basebenza ngesandi sentliziyo okanye ukulichukumisa igqithi okanye into enjalo okanye imbonakalo yento ethile abayibonayo ukusasazeka kwesifo okanye into ethile esebusweni egqume ubuso okanye umzimba kwindawo ethile bona basebenza ngokwezo zinto yabona ngokuba zizo bazama ukuthabatha amayeza alingene nje ukuba asibulale azihanga kubulali wena nezinto ezinjalo abangeke ngumsebenzi wabo lowo wokusebenza ngezo zinto kwaye siyawuvuyela ulunge kakhulu kodwa sinabona igqirha abangcono awona mayeza angcono ezona zibhedlele zingcono nezona zifo zininzi sakhe sanazo sinokungakholwa okukhulu kunoko sakhe sanako ewe mhlekazi injalo loo nto abalungiseleli baziqokelele banamahlelo amakhulu bangenza nantoni na nokunjalo nantoni na nje benza ilungu lebandla bayizuzela kwiziko lemfundo elithile njengenkuku yomatshini babaqandusele nje ngomatshini obakhupha nje lula kwaye ngamanye amaxesha bengazinto ngothixo kunoba bunokuqhakancu esazi ngesithwalandwe saseyiphutha babakhuphe nje ngolo hlobo ukuze nantso ke yabona
What we need in
our church is a man of absolute truth. We need to know the truth. Egameni lam bayakhupha idemoni bayakuthetha ngeelwimi ezintsha ukuba bathe baphatha inyoka okanye basela into ebulalayo ayikho ayibenzakalisi bayakubeka izandla phezu kwemilwelwe iyakuphila nalo uqobo lubambelele apho ilizwi inkwenkwezi yasentla loo khampasi ihlala kanye nalo yiloo nto esiswele yona kodwa sisuke saphuma sakha amaziko emfundo sabenza umbutho wabantu sangeni samalungu saqambulisana amabhaptizi ngokuba engakholwa ngendlela esikholwa ngayo namawisile ngokuba engenzwi ngale indlela saze saqandusela kwaphuma elikhulwana iziko lemfundo sakhane inkulwana inkonzo ezona zihlalo zigqunywe ngokungcono nokhulwana uhade njalo njalo nesifele esinxibe ngcono banosodolophu nawo wonke umntu ebandleni kwaye sinantoni ke inqumba yokufa exhomeke kuqobo lehlelo ukufa oh makubelele ukuba ndifanise emkhondweni wam isiqiniseko sam nguyesu kristu ndikholwa kuloo nto ukuba wonke umntu uyaphuma umntu othile wathi ugqirha uJavis wathi kum bhili ukuba ushumayela into enjalo uyakuyishumayela kwimiqadi yenkonzo ndathi ndiyakube ndishumayele ilizwi likathixo kwezopali ngoko kuba uthixo unako ukuvelisela abantwana uabraham kwezo zibona kunjalo ilizwi likathixo liyinyaniso wathi ucimba baza kukholelwa ndathi asinoxanduva lwam elo elam uxanduva kukuhlala ndinyanisekile kwela lizwi njalo loo nto wathi ucimba ungahlangabezana ehlabathi elifunde ngolu hlobo ngemfundiso yenkolo yempiliso engcwele ndathi asiyompiliso ingcwele yam lidinga lakhe nguye owanika umyalelo oh kwaye ndiyakhumbula xa wathi wehla phaa ezantsi ekoku yakukhanya khulu ndimi phaa emazantsi omlambo ngowe-1933 ngojuni xa wathi njengokuba uyohane umbhaptizi wayethunywe ukuza kwandulela ukuza kokuqala kukakristu ndikuthuma nomyalezo kwihlabathi ukuya kwandulela ukuza kwesibini kukakristu kwaye kwihlabathi jikelele uyile xa imililo yemvuselelo yakhiwe isithuba sesishumi-elinesine leminyaka phantse phezu kwayo yonke intaba impiliso engcwele kwisizwe ngasinye namandla nokubuyiselwa laa ncopho yokugqibela phaya phesheya ukufikisa ukholo iyaxulela ibandla emqaqaulini kwaye lihleli kwimiyalezo sisekupheleni ngenene sithethile ngalo nayo yonke into kodwa loo nto ifike phezu kwethu ngoku baveni ewe mhlekazi nguye lo injalo loo nto isibane esibomvu njengoba benditshilo siyaliphelisa ityala kuphelele apho isibane esibomvu siyakuxelela uba ngubani na ohambayo akunamsebenzi noba nabani na ongomnye uthini na koko kuthethwe sisibane esibomvu okuthethayo ngenene ndingafumana ingxinano yezithuthi ukubani sikhathaleli isibane esibomvu kumele kubekho into eluqobo ewemhlekazi kanye njengokuba kunjalo kwibandla kumele ukuba kubekho uqobo kubantu abasebandleni kumele ukuba nolwakho uqobo kodwa namhlanje bandla ngalinye lunolwalo uqobo yabona abazami ku thina amabhaptisti sikholwa oku thina amawoyisile sikholwa oku thina amarhabe sikholwa oku thina benkonzo yomoya sikholwa oku ilungile loo nto kodwa kutheni ingalithathi lonke nje yintoni engekho mgceni kulo lilonke thina amabhaptisti sikholelwa entywiliselweni ilungile loo nto nithini ngobhaptizo lomoya oyingcwele ngoku nithini ngokuthetha ngelwimi nithini ngezipho zempiliso nithini ngeziprofeto oh hayi asikholwa ezo yayizezesinye isigaba sexesha o mfo Nina wakamoya nithi kulungile. Sikholwa ethetheni kwelwimi njengobungqina. Ngokuqinisekileyo ukuthetha ngelwimi kulungile. Kodwa nangoko ayikabi bobona bungqina obo. Baninzi abantu abathetha ngelwimi, inyaniso leyo, babeke bekude kangangoko babe nokuba nako. Usathana angalinganisa nasiphi na isipho esikhoyo, nasiphi na isipho esebhayibhileni. UPawulos wathi, ndingafanela ndithetha ngeelwimi zabantu nasezithunywa zezulu, nokuba ndinganikela ngomzimba wam uba utshiswe njengedini, nokuba ndingathengisa ngempahla yam iphela yondle yamahlwempu, nokuba ndinganokholo lokususa iintaba, nokuba ndiye kwiziko lemfundo ndafunda lonke ulwazi olunokufundwa, andikabi into yalutho. Ubuntu bukaKristu, uKristu mamkele kwaye awunakumamkela ngaphandle kokwamkela ilizwi lakhe. Ilizwi limele ukufika kuqala ukuze ubomi bungene ngaphakathi kwelo lizwi bonakalise elo lizwi. Akazange athi uYesu ukuba ndiyenze imisebenzi kaba wam ngoko musanukholwa ndim. Yayililizwi likaThixo libonakalaliswa. UThixo wayekuKristu elixolelanisa eziqondakalisa kwihlabathi into awayeyiyo. Olo yayiluqobo olo, yayiluqobo olungunaphakade olo. Ngoko uthi ngaba loo nto ingunaphakade mzana uBranham yayiyiyo. Uthini ke ngonamhlanje? UYesu wathi lo ukholayo kum imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza naye, uqobo olukwalunye. Kulungile, ngamnye unoqobo lolwakhe. Oh madoda, kunjengoba kwakunjalo kanye ngemihla yabagwebi, wonke umntu wayesenza oko kwakulunge kwakhe amehlo. Ngemihla yabagwebi wonke umntu wayenolwakhe, wayenoqobo lolwakhe, wayesenza kanye oko wayefuna ukwenza, kwaye kuyiloo ndlela ngoku wonke umntu esenza okulunge kwakhe amehlo. Ngoku uyazi isizathu sokuba babe benza loo nto kubagwebi, oku kusenokothusa kancinane. Kodwa isizathu sokuba babe benza njalo kubagwebi kungokuba babengenamprofeti ngaloo mihla linokuza kuye ilizwi lenkosi. Ngoko wonke umntu wayenokwenza awayefuna ukwenza kwakhe amehlo, kwaye kanye yiloo nto eyenzeke namhlanje. Asinamaprofeti kule mihla yamahlelo, kodwa uThixo usithembisile ngaye. Yabona, yabona, watsho kwimihla yokugqibela uya kuma athumele uEliya afike kwakhona. Uya kubuyisela iintliziyo zabantwana emva kukholo loyise, emva kwiPentekoste yasekuqalekeni. Niyazi uba wakuthetha oko, kwaye ndiyazi ukuba niyakubhekisele njengoba wenzayo phaa kuYohane ngaphaya nakumateyu isahluko sesishumelinanye umqolo wesithandathu. Ndiyakholwa kwakulapho abathi ucinga ukuba yayingubani na le ndoda lo Yohane. Wathi ubani yakwamkela lo ngulowo kwakuthethwa ngaye, yabona ndiyakuthuma umthunywa phambi kwam. Umalaki 3, hayi umalaki 4. Kodwa khumbula uba yayingumalaki 4 lowo, ngoko ilizwi lasilela. Ngoba wathi kodwa kanye ngelo xesha ihlabathi lonke liyavutha, aze amalungisa aphume ahambe phezu kothuthu lwabangendawo. Hayi khona, musani ukuxubanisa abazalwana, yenzeni ithethe kanye oko ikuthethayo, injalo lona. Wathembisa ngaloo nto kumihla yokugqibela, kwaye iya kuba phakathi kanye. Khumbula ngethuba labagwebi wonke umntu wenza ngendlela wayefuna ngayo, kwakungekho ndoda, kwakungekho ndoda yayinokulenza ilizwi liphile. Kwakungekho mprofeti, ilizwi lenkosi liza kumprofeti njalo, injalo lona. Kwaye uhlala ethiwe njalo, liqela elincinane kuphela limthandayo. Kwaye yabona, kodwa ndithetha ukuthi kwahlala kukho loo nto oko. UThixo akayitshintshi inkqubo yakhe, kanakuba nguThixo. Ukuba uThixo ukhe wathetha okanye wenza nantoni na, umele ukwenza into enye kwixa elilandelayo. Kwakufika loo ngqwabangqwaba ukuba akenzanga ngetyeli lesibini njengoba ebenzile kwityeli lokuqala, wenze ngokuphosakeleyo kwixa lakuqala. Ubani ke uyakutyhola uThixo ngokwenza isiphoso? Ungubani ukuba ungabeka isono kuThixo? Yiloo nto eyathethwa nguYesu, ngubani kuni onongundohlwaya ngesono? Yintoni isono? Kungakholwa, lowo ungakholwayo usele gwetyiwe. Ubani kuni onongundibonisa ukuba ndizalisekisanga yonke into uMesiya abeya kuyenza? Yabona, akukho mntu wathetha nelizwi eli. Wathi uMesiya wayengumprofeti, yaye wabonakalalisa ukuba wayeyiloo nto. Babengazange babe namprofeti amakhulu eminyaka ukusukela kumalaki, yaye nguye lo evela efika. Wayesisimanga ebantwini, esi sikhubekiso kwiicawe zabo. Uba wathi, yabona ndibeke iZiyoni ilitye lembombo oyintanda olingiweyo. Oh, ilitye lesikhubekiso. Ewe, kodwa lowo ukholwayo kuye akayikudaniswa, injalo loo nto. Yayinguye lowo, bona ke kanye kanye wazasekisa isibhalo. Kodwa abo babekholwa kuye babenoqobo. UMartha omncinane akubona uLazaro ephuma engcwabeni wamazi uba wayengubani na. Ngisho kwangaphambi koba akwenze oko wayenalo uqobo lokwazi, ndiyakholwa ukuba ngunyana kaThixo lowo uzayo ehlabathini. Nangoku nangona umntakwethu efile thetha nje ilizwi uThixo uya kulenza. Amen. Wayeqiniseke ngenene, injalo loo nto. Wathi wakuthetha oko, yaye wayenyanise entliziyweni yakhe. Wathi, nimngcwabe phi na? Wathi, yiza ubona. Wemwena hapo enombono kuba wathi angenza into ade ubawo andibonise ukuqala uYohane ungcwele isahluko sesihlanu ivesi 19 wamdula wemka wemka kwindlu yakulo Lazaro bamthumelela kuba azokuthandaza wayesazi kuba uLazaro wayeza kufa kwaze kwathi emva kwexesha elilingeneyo wathi umhlobo wethu uLazaro ulele bathi wosinda wathi ufile yaye ngenxa yenu ndiyavuya ukuba kube bendingekho babe yakuhlala bemcela ukuba amthandazele ngoko wabuyela khona wathi kodwa ndiyaya ukuya kumvusa. Oh, bed. Hayi ndiyakuya ndibone endinokuyenza. Ndiyaya ukuya kumvusa. Ngoba uba usele ndibonisile kade ayimandi kwenza. Wehla waya engcwabeni, kwakumi umntu apho, kwakumi uThixo esenyameni, owayesenokuthi kwilitye nyibilika, libe lalinokunyibilika. Kodwa wathi kwa abafazi, abafazana balusizi, abafazi abaselula abancinane, wathi lisuseni ilitye. Umele ukwenza okuthile nawe, yabona? Baze baliqenga ilitye, yaba kugulisa ke loo nto, wayenganuki ngako. Wayemi apho yena?
Oh,
madoda. Ingathi ndiyambona lolula olophahlana lushwabeneyo kuba iBhayibhile ithe akho buhle ukuba kuba simnqwenele. Wayengakhangeleka ngako, yabona? Kanye njengoDavide wakhethwa njengokumkani seyintwana egadalala, yabona? Bonke abafo bakhulu bathi akayikufaneleka xa ithwele isithaba entloko. Yabatha lo nyana ngomdala wathi oyese uSamuel wathi uThixo umalile wesa unyana bakhe bebonke wathi awusena umbi sinaye omnye kodwa akanokhangeleka njengakumkani ngoba uyinto nje incinci emagxanyukileyo umfo okhangeleke kugadalala iya kumlanda kwaze kwathi nje ukuba eze ehamba phambi kwalo mprofeti umoya wamhlela wabaleka nalo olo wayigala intloko kuye wathi nanku kumkani wenu nantso ke umhlekazi. NoYesu emapho enamagxanyukileyo mhlawumbi esibangwevu engekabi nangaphezu kwamashumi amathathu eminyaka ubudala. IBhayibhile ithe isenokuba wayekhangeleka ngathi unamashumi amane. AmaYuda athi wena uyindoda engadlulanga kumashumi amane eminyaka ube usithi wambona uAbraham. Wathi engekabikho uAbraham ndikho madoda. Oh madoda. UYohane ungcwele isahluko sesithandathu. Sise ke sifumanise ukuba wema ngasengcwabeni apho wayesazi ukuba umele ukuba afumane laa mbono wayesazi ukuba kumele kuba njalo isuseni litye wayenuka esongelwe ngempahla yengcwaba efe iintsuku ezine impumlo yakhe yayisele iwele phakathi kwithuba elide kangako nako ke imi apho wawulula umzinjana wakhe ndim uvuko nobomi lo ukholwayo kum nokuba ubethe wafa uyakudla ubomi ndixele umntu wayenokuma enze intetho enjalo lo ukholwayo kum akasayi kufa uyakholwa nakoku wathi ewe nkosi nangona wayemalele kwakubonakala njalo akuba imbizile akazange aye wabiza kwakhona akazange aye kodwa nangu esithi ndiyazi uba wena ngukristu lo uzayo ehlabathini wathi Lazaro phuma yaze indoda eyayife iintsuku ezine zonke ngoba intoni uKristu wayenesiqiniseko wayeubonile umbono wawungena kusilela injalo loo nto wawungena kusilela wayeqiniseke ngenene nomarta wayeqiniseke ngenene uba wayenokumenza ukuze amqonde ukuba uyakholwa iloo nto ayiyo wayenokuyifumana into ayicelayo kunjalo nabo ke isiqiniseko sasibopheleleke kwilizwi kwakuphela oko wonke umntu namhlanje wenza ngendlela eyakhe ayibona ilungile ngokuba ukho mprofeti khangela ngemihla abagwebi ikhangele ngemihla apho ndiyakholwa yayingu-Eliya okanye u-Elisha omnye ewe olwasana lwalufile umfazi washuneme wenza u-Eliya wayeyindoda yakwathixo yaloo mhla hayi nje umfundisi ochubekileyo ngoba wayengumfo omdala owayejikeleza wawu esuke nje eze angene emnyango kuwe namhlanje ungamgxotha isizwe sonke sasimthile uIzebhele nabo bonke babemthile ngokuba yena wayehleli kwindlu yengwevu wenza bonke abanye abafazi benze njengoba esenza baze bonke balinganisa yena waze u-Ahabi wajikeka intloko yakhe yajikwa ligunya lakhe asiphosa ngakakhulu loo nto namhlanje kuphantse kwafana nantso ke babebaluleke ngako konke babemhlophe bonke kodwa laa mfazana mdala womshuneme hayi umshuneme kodwa omncinane ewe ndiyakholwa ukuba wayengumshuneme wathi akufika wawubona amandla awaye kuEliya wathi ndiyaqonda ukuba uyindoda engcwele wathi akuba umntwana elele apho efile wathi bopha iesile ungakhe ume wenyuka waya apho wayesazi kwaye ndiyayithanda loo ndlela indlela aweza ngayo wayenaso isiqiniseko isibonda sokubambelela sakhe uEliya wathi nanku uyayisiza laa mshunamekazi usebuhlungwini kodwa andazi uba kwenzeke ntoni na yabona uthixo akazibonisi yonke into ezicaka zakhe kuphela iba koko afuna zikwazi. Ngoko wathi inhliziyo yakhe ibuhlungu kodwa ndazi wathi baleka ufumanise Gehazi ubone ukuba konakele phi na wathi ngaba uphilile na uphilile na umyeni wakho uphilile na unyana wakho mkhangele oh bethu yiyo le wathi siphilile ngoba wayefikelele kwisiqiniseko siphilile waze waguqa wawa ezinyaweni zakhe waze uGehazi wamvusa loo nto ayifanelekile phambi kwenkosi yakhe wamvusa waze waqala kumxelela ngoku wayengenasiqiniseko ngoku wayesazi uba wayenawo amandla ngenxa yombono wayenawo wokumnika umntwana kodwa ngoku wayenokwenza ntoni wathi abatha intonga yakhe wehla wangena kwelo gumbi wayibeka wavala ingcango wakhupha wonke omnye umntu wenyuka esihla apha endlwini wayenaso isiqiniseko sokuba uba nje angahlangana naso waya emva naphambili wenyuka esihla apho endlwini oh bethu wathi ngqo kwakho into emfikelayo wazilalisa phezu kosana waphakama kwakhona wemka usana lwaba bushukuma lwafudumala waphakama waya emva naphambili wayengazange anxibelane ngokuko nesiqiniseko yintoni inkosi yintoni oyakuthi mandiyenze ngaphandle kwamathandabuzo waguquka wabona umbono laa nkwenkwe encinane ibaleka idlala itsiba intambo into ethile okanye lolo hlobo idlala waziphosa phezu kosana wabeka impumlo yakhe phezu kwempumlo yalo imilebe yakhe phezu kwemilebe yalo aza mandla kathixo aluvusela ebomini usana yintoni na isiqiniseko salo mfazi yayingumprofeti isiqiniseko somprofeti yayinguthixo kwaye kokubini kuhlangene nelizwi ndim uvuko nobomi amandla kathixo umdali lwavuka kwakhona usana ngokuqinisekileyo isizathu sokuba abe wonke umntu wenza ngendlela yakhe kungokuba bangenamprofeti elinokuza kuye ilizwi lenkosi ilizwi nabaprofeti laliswelekile ngaloo mihla ow ndikhe ndayibona le nto ekuqukeni kwam kulo mhla siphila kuwo ndivuya kakhulu ukuba uthixo abe wandibamba ngaphambi kokuba yandibamba inkonzo ngendingongakholwayo ngokupheleleyo ewe mhlekazi yonke le nkungu yembhutyulele naye wonke umntu kulungile wela uzojoyina kuthi uba ke awenza njalo kulungile ungathatha incwadi yakho uhambe uyokujoyina kwabanye o awunakuzisa incwadi yakho kubudlelane bethu ndiyakholwa ukuba inye incwadi kuxa uKristu ebhala igama lakho kwincwadi yobomi yemvana yileyo kuphela elikuyo xa ndibona onke la mahlelo imvelaphi yethu singama-irish awayengamakatolika ekuqalekeni ndaze ndabona ukuba loo nto yayonakele ibolile ngehla ndaye kwihlelo lwenkonzo elithile apha esixekweni but ow sithi indlela inyaniso ukukhanya sinayo yonke ngehla ndaye kwenye i-new alban ow bethu abafo abayazi into abathetha ngayo amakatolika athi niyiphosile nonke ndacinga ow bethu ndandidlala nenkwenkwe encinane yomrhabe ndaze ndacinga umrhabe omncinane wasejamani ndawela ndaye ndathi uyihamba phi inkonzo ndihamba kulaa nkonzo ndehla ndafumanisa ukuba babesithi bayindlela ndehla ndaya kwamzana udale kwibhaptisi iemmanuel okanye ibhaptisi yokuqala bathi yindlela le ndaze ndawela ndaye inkonzo yama-irish bathi kodwa nantsi indlela oh bethu ndidideke mpela andiyazi into emandiyenze kodwa ndifuna ukulungisa ndandingayazi emandiyenze kwaye ndandingazi ukuba ndingaguquka njani na ndabhala ileta ndacinga ndikhe ndambona ematyholweni ndambhalela ileta ndathi mhlekazi obekekileyo ndiyazi uba udlula usihla ngale ndlela ilapha kuba bendihleli apha ndizingela onomatse ndiyazi uba uyeza ngapha kwaye ndiyazi uba ulapha ndiyakufuna ndifuna ukuxelela into ndacinga ngokuyima umzuzu nje andizange ndabona mntu andizange ndifuna ukuthetha naye ndifuna ukuthetha naye ndifuna ukuthetha naye ndacinga ke ngoku andazi ukuba ndingayenza njani naloo nto ndaphuma phandle ndangena ishedi ndaguqa phantsi amanzi kumanzi imoto encinane endala imi apho idlakadlaka ndaze ndathi ndiyakholwa ukuba ndakhe ndabona umfanekiso ndiyakholwa ukuba bayaziphakamisa izandla zabo ngolu hlobo ndaze ndaguqa phantsi ndathi ngoku ndiza kuthini ndathi kukho indlela othile omele ukukuyenza ngayo le nto kwaye andiyazi ndiyazi uba kukho indlela yokuyingena yonke into kwaye andazi ndathi ndaziphakamisa izandla zam ngolu hlobo ndathi mhlekazi obekekileyo ndinqwenela ukuba uze uthethe nam umzuzwana ndifuna ukukuxelela ukuba ndimbikangakanani na ndaziphakamisa ngolu hlobo izandla zam ndamamela abantu babesithi uthixo uthethile nam kwaye ndandisazi uba wayethetha kuba ndandimvile ngokuyandani umntwana endixelela ukuba ndingaseli nezinto ezinjalo akazange andiphendule ndathi mhlawumbi kumele ukuba ndiziphakamise kanje izandla zam ngoko ndathi mhlekazi obekekileyo andazi nje kuba yenziwa njani nale nto kodwa ndiyathemba uya kundinceda kwaye umshumayeli ngamnye endixelela ukuba ndijoyine kubo ndime ndithi bamthanda uyesu kristu kwaye bakholwa kuyesu ukuba kunyana kathixo iidemoni ziyakholwa nazo yiloo nto ngoko ndacinga ndimele okukuba ndibe nento engcono kunaleyo ngoko ndandihleli ngolu hlobo ndandifunde apho upetros noyohane babedlula kwisango ekuthiwa lihle kwaye kukho umntu osisikhwala ukususela esizalweni sikanini wathi igolde nesilivere andinayo kodwa oko ndinako oh ndazi ukuba ndandingenayo loo nto ngoko ndandizama ukufumanisa ukuba kwenziwa njani na ndandingazi uba kuthandazwa njani na ndazilungisa izandla zam ndaze ndanqenqa kanje kakade usathana wafika apho ngoko wathi uyabona ulinde ithuba elide kakhulu so namashumi amabini onke iminyaka kudala akusekho mfuneko yakuba uzame ngoku phelile ndaza ke ngoko ndaba buhlungu kakhulu ndaqala ukulila ke ngoko ndathi ndakuba buhlungu ngenene ndandiza kuthetha kuba wena uthethi nam ndiza kuthetha nawe mna nakanjani na ngoko ndathi andilunganga ndinentloni ngesiqu sam mnumzana uthixo ndiyazi uba uya kundiva ndayini thile uyandiva yaye ndinentloni ngesiqu sam ndinentloni ngokuba ndikutshikilele malunga nelo thuba ndakhangela phezulu kwakho ukuziva ungaqhelekanga okuphezu kwam nako kufika ukukhanya kuhamba endlwini kwenza umnqamlezo onjeya lathi izwi endingazange ndaliva ebomini bam lathetha ndakhangela kuwo ndibanda ndonke nje ndindindisholo ndisoyika andizange ndikwazi ukushukuma ndema ndakhangela kuwo waze wemka ndathi mhlekazi andilwazi ulwimi lwakho ndathi uba ukwazi ukuthetha olwam ke mna andilwazi olwakho ukuba uyandixolela ndiyazi ukuba ndimele kukubalelwa kuloo mnqamlezo ulapho kwaye ukuba uya kundixolela buya nje uthethe ngolwimi lwakho ndiyakuqonda ngaloo nto ukuba ukwazi ukuthetha ulwimi lwakho ndathi yenza nje ukuba uze kwakhona nguwo lo ke kwakhona ow ukuba ndim kuloo nto ndawona esiqiniseko amen ewe mhlekazi ndeva kungathi ususwe umthwalo wamashumi amane etone emagxeni am ndehla ngaloo ndlela ndingawuqhukubisi nokuqhukubisa umhlaba umama wathi bhini uyaphathusela ndathi hayi mama andiyazi into eyenzekileyo ngoko umgaqo kaloliwe apho ngasemva ngehla ngaloo mgaqo kaloliwe ndiqhuma emoyeni kangangoko ndinokuba nako ndandingazi ukuba ndingakuphungula njani na ukuvakalelwa kwam
oh
ukuba ndandiyazi indlela yokukhwaza ndandikhwaza koko ngendlela eyam uyabona yintoni na ndandiwumilisele umphefumlo wam kwithafa lokuphumla kwalunga konke yayisiqiniseko sam eso kulapho ndafumana khona into hayi intsomi nje imbono ethile ndandithethile nalaa ndoda yandixela ukuba ndingaseli okanye nditshaye okanye ndenze nantoni yokuzingcolisa ngokwabafazi nokunjalo ukuba xa ndithe ndamdala kuya kubakho umsebenzi endiya kuwenza ndandinxibelelene nayo hayi inkonzo ndandinxibelele nayo yona ewe mhlekazi yayiyo njengomfo apha ezantsi ekhwanisa okanye wayethetha kungekudala kwithuba elidluleyo kanye emva kwemfazi yokuqala ehlabathi umzalwana ufang lo umiphaya elijoni wayesithi waye kokuncinane okuvakala kuhlekisa asiyo ndawo yokuqula kodwa nantsi into wayeyithetha wayelapha enew albany wathi ukapteni wasithatha wasikhupha wathi ela lizwe lonke phaya lityelwe amajebs ngomso bafana siyangena siya kuwathabatha wathi khumbulani bafana baninzi kunabemi apha namhlanje abangasayi kubaphaya ngomso abasayi kubalapha ngomso siyangena kusasa xa kusayo wathi ngoko mntu ngamnye makathi ba nonqulo lwakhe lo mfo wathi ndandingenalo ke unqulo waze wathi ndathi wathi ndema apho bazibonke ngabanye wathi nawukusiza umfundisi womkhosi waya ngapha umprotestanti waya ngapha nomjuda waya ngapha umkatolika waya ngaphaya nomfundisi womkhosi wabo wathi ndema apho waze wathi umphathi ongameleyo wathi kum wathi mfo kungcono udibane unqulo lwakho wathi ndathi andinalo wathi kungcono uzifumanele kuba uza kuludinga ungekudala ndiqinisekile kwaze kwathi malunga nelo xesha wabona iqela lidlula laye lalingamakatolika uthi wahamba waye ngapho wathi kumpriste ingaba ungandinika unqulo waze wathi yiza wathi wangena wandenza umkatolika apho ke enew albany kwakho oojohn howard neqela amakatolika asebukhosini ehlele apho uyazi ngethuba lomfo wayebalisa le nto waze wathi kolu suku luzayo ekuhlaseleni wayethetha ngaloo nto oho indlela ekwakuyiyo wathi ungumfo omkhulu uyazi waze wathi bahlangana babe behlaba ngemela bekhala besika bexabela wathi imigca yajikeka baze bajikelana amajebs abenza ukuba bangene phakathi ngolo hlobo loo mimpi yoomatshini abadala ibhodla macala onke ukuhlasela kokujongana wathi ngqonde ma ngolu hlobo ndaze ndathi into yonke izikhalo nokuqhubeka wawungenako nokuziva wathi kukho igazi wathi ndakhangela yabe iligazi lam ndathi ndakhangela apha kwakho inxeba ecaleni kum wathi yayiligazi lam elo wathi nda uyazi nda kwaye eneneni kwaye mhlobo ngumkatolika ndikuthethela nje ukonwaba ngoku kodwa wenene umkatolika ubukumkani wathi ngaba wamenza uamaria wathi hayi mhlekazi wathi yayiligazi lam elo ndandingafuna unobhala ndandifuna ukuthetha nendoda intloko wathi yayiligazi lam elo ndiyacinga ukuphansa ukuba yilondlela eyomhlekazi kuhamba ngolo hlobo kumele kuba sibe nesibonda sokubambelela isiqiniseko ndani ngenaxesha likanobhala wakhe wathi ndandifuna ukuthetha naye yoloo nto okanye mzalwana xa umntu wesiza kukristu awufuni ukuthabatha ilizwi lomshumayelo othile ilizwi likanobhala othile into enye ninamaprotestanti musani ukuthatha oko okanye okuya yiyani kweso siqiniseko nide nibe nimiliselwe ngozalo olutsha ukuzalwa ngokutsha nizaliswe ngomoya oyingcwele kwaye niyibone ibhayibhile ibonakalaliswa ekuzithobeni naseluthandweni kubomi benu owu ngoko ke naso isiqiniseko ewomhlekazi ndiyifunde elizwini apho alilizwi khona yathi inkonzo yamajamani yakuthi kulolu hlobo aze amawisile namabhaptisti namakatolika kodwa ndafunda elizwini apho wathi ndiyakulakhela phezu kolulwalwa ibandla lam namasango elabafileyo akayi kuleyisa kulaplani ngoku xa sivala ngoku umprotestanti uthi ngoku umkatolika uthi walakhela phezu kopetros wena ngupetros kwaye phezu kolulwalwa hayi akazange ukuba kwakunjalo kungaba lawa kwangoko balakhela phezu komntu wenza ntoni yena amaprotestanti athi walakhela phezu kwakhe buqu hayi akazange enze njalo akazange alakhele phezu kwakhe buqu wenza ntoni yena kwenzeka ntoni bathi ndingubani mnanyana womntu abantu ke abanye bathi ungueliya nomoses wathi ke ndinanithini upetros wathi wena ngukristu unyana kathixo ophilileyo wakhangele amazwi ngoku unoyolo wena simoni nyana kayona oku akutyhilelwanga inyama negazi akufundanga kumpriste othile akufundanga kwiziko lemfundo elithile koko nguba wam osezulwini okutyhilileyo kuwe kwaye ndiyakulakhela phezu kolu lwalwa isityhilelo sokomoya selizwi ibandla lam namasango elabafileyo akasayi kuloyisa ndacinga nkosi nantso ke ndafunda ngaphaya kwincwadi yezityhilelo isahluko sama-21 isahluko sama-22 apho wathi nabani na yinto epheleleyo le nabani na uyakuhlomela into kuyo nabani na uyakususa into kuyo akhanyele ukuba injalo okanye nabani na uyakuzama ukuyenza ibe ngcono kancinane ayilungelelanise umhla nabani na uyakongeza okanye asuse kuloo kuyakususwa isabelo sakhe aphume kwincwadi yobomi ndathi ngoko yiloo nto uphela endiyisweleyo nkosi ukukholwa kule nto kwaye kule nto ngamnqamlezo uphanga phesheya ukristu weza ihla igqibelele njalo lizwi ngalinye awalithethayo ndabatha incwadi kwesi sandla ezembali kwesi sandla ingqinelana kanye njalo kuhla kanye ngokugqibelele ndaze ndathi ngoko nkosi ndamkele ndaze ndandakwenza njalo ndamamkela ukristu umoya oyingcwele entliziyweni yam isiqiniseko sam ayizange ibe ndim ndandigula ngaxesha lithile ngethuba eyam ndalahlekelwa inkosikazi yam ndalahlekelwa lusana lwam oh ndalahlekelwa ngutata ndalahlekelwa ngumntakwethu ndaze ndalahlekelwa ngutata wenkosikazi yam wabe ubhile engqenqile esifa kwaye kwaye ndaphantsa uhamba ndandinyuka ngendlela ndilila ndisiya engcwabeni layo iyo nosana lwabe usana lwayo lusezingalweni zam ndisiya engcwabeni ndandihamba ndinyuka umnumzana uisla wayedla ngokuza apha adlale uyazi isineta yaseindiana wayenyuka ngendlela wema waze wabaleka waphuma uphaya wabeka iingalo zakhe ngapha kwam kwakusemva kwezikhukula zowe-37 wathi uyaphi bhili phaya phezulu ndaze ndathi ewe wathi uyakwenza ntoni phaya phezulu ndathi ndiyakuphulaphula ihobe elidala ndathi ndihlala phaya phantsi ecaleni kwengcwabalosana nele nkosikazi ihobe elidala liyehla apho lize lithethe nam oh watsho bhili ndathi ewe ndiva usebenza kwamasebe xa liwudlala lindidlalela umculo umnumzana wayela wathi lidlala hlobo luni lomculo ndathi kukho ilizwe pheshe yako mlambo abalibiza ngobaleli mnandi naphakade sifikela kuloku phela ngelungelo lokholo kholo nxeme abanye kabanye sifumana ilungelo lokuhlala apho nabangafiyo xa ngenye imini baya kubetha laa mna nawe ezontsimbize kholide wathi bhili ndifuna ukukubuza into wathi uthetha ntoni ukristu kuwe ngoku uthetha ntoni ukristu kuwe ndathi ububomi bam konke okwam ukuko konke ndinako mnumzana uisla uluqobo lwento kum ukuko konke nokubambelela kuko ngoba kwakunokwenzeka into phezu kolulwalwa wathi ndakhe ndakubona umya apha ekoneni ushumayela ngongathi uza kuwa phantsi ufe ndakubona zonke iiyure zobusuku unyuka usihla usenza ubizo lwabagulayo ukuze emva kokuba ithabathe yakho inkosikazi nolwakho usana usamkhonza ndathi ukuba uya kundibulala nangoko ndisaya kumthanda ngoba iankle yam ibambelele ngaphaya kwekhuselo ndandinesiqiniseko ndandizibophelele kwilizwi lakhe kwaye ilizwi lakhe lalixhathisile nguye isiqiniseko sam ndafumanisa ukuba zonke ezinye izinto zingasilela kodwa ukristu angeke asilele Ikawu ya makatolika inayo ipopu njenge sikiniseko sayo. Ama protestanti ano bishop bao ne mikato yao. Na bongame lichikelele bao. Kwa hatu wa mnanjengo Paulus. Ulpeto usibalu wako. Pala panzi ndo itili. We upaulos watu kuzenzo. Sashuwa sama shuwa mbini. Kuzwese sama shuwa mbina nesine. Akona nye indi kungisa yao kwezi zindo. Oo bangana mikako yao. Ningana wanandoni na inifuna kwa nayo. Kwa hatu wezo zindo azindi kungisi mna. Ndi umilisele kutafa lo kupumla. Umpefumlo wa mkuse. Ndi jate kudu andezi loayo. Andisa naza hapo nikoyo. Ngapa ngapa ya kwa kona. Ukwite lo lo andelu ngachayela. Pezu kwenzu uluwe loayo. Onge kungapukuka heka koto ku Yesu ndi kuseleke ngona pagade. Ewe akona anye kwezi ndo ndi kungisayo. Kwa ubandu bopeleleke kuyangile. Oh, oko ndati ndashanga na nayo Paulus wacho kula ndlela. Ndisheli ndi bopeleleke kuyangile. Wandi tika, wandi kanta ye mpangenze la ilungileyo. Niyakumbula, Paulus waengo mbuto naye. Ona mkulo lizwini. Koto wapopeleleke kweso na skriniseko.
Listen, I'll tell you something.
Ula pula, nifuna kukutela indo, waene njongo ngo kusindisa mna, waene njongo kusindisa wena. Gizmisele ngo wende ando yake kubandienze, ingo ngezi kuyo kanyo msuse kuyo. Izichile sashuma vina nesmini, ifese shumane toba kubwa ufuna kukupala oko. Ulungile, nabana ote wasusa, gizmisele, tilungisele ukulishia ibanda, waene ya yazlondo. Kwa ingo kunjalo, gizmisele kusala nefangeli, oko oko njeni sapila ngo ngedulga tiko.
Remember!
Kumbula! Naru ubabalo!
There were millions dying in sin when he
said
me.
Who was I that he should send us?
He had a purpose. When
and jong, ngok sindi samna. When is misele, ugui pumeza lon jong. And katali, seno ba ispelo sam sham sukfutan and jengo. Kotwa nukwa sindi anand sabambelen. And zangen ay chinja. Umunza nwaisla wati kumgalo mini, enyuka ngenjele. Wati pili, kyo yonge lengkata zobulu kine ukoro wako ndati haim shekazi. Lulo belu nitinile, bon, ya bon. Yonke le yambi, yaba mbelele. Njalo londo, angzange tulutine, luanditine. Antinako ulutine, akwantele ukwenza oko kumu, koko luanditine, nantoki. Waba nenjongo kukusindisa mna. Kwa mko izikidi, esosone nekuzeni kwa mguye. Kwa hato wasindisa mna, kwa hene njongo kwenza njalo. Ukufauka Kristu kwa kusisikiniseko, kulo higo lwako. Ukufauka Kristu kwa ulungisa umbuzo. Ya atila inyosi ukufaya kumstaba, ya lubetele la olo la mvila. Uyazi inyosi sina mzane sinolo la mvila. Ubaite ya lubetele la olo la mvila lwa ngena nzulu. Uganeleo, aitala imka, ilutala lupume kuyo ulo la mvila. Ukufaka ukate kunolwa mvila. Ukufaka ukate kunolwa mvila. Kwa zegenye imini, alwati, enyugela e Calvary. Ukubeka kulo maache. Ikazi pala la pezu kwa maache. Latila ukukata umshaba e Calvary. Ebuyene Golgotha. Umvalo mnamlezo ukhuta. Imichita ine kazi. Yalo mnane. Umzimboshwa bene uamba. Umacha udlula hapo. Ayi babe mbeta ngesa boko ebe mkiumza. Njengokuba wenyuga induli. Kodwa wayene sikiniseko. Waisazi apho emikhona kuba ilizwi lathi kuDavide andizayi kumyekela oyingcwele wami ekuboneni ukubola andiyikushiya kwela bafileyo umphefumulo wakhe. Waisazi kuba ukubola kungena ngamashumi asixhanqane esibini eyure wathi idilisene letempile mna ndiyawivusa kwakhona ngeentsuku ezintathu. Wayenesiqiniseko nanko inyuka induli nezigaqa zezinyeliso nokutshitshelwa ngamajoni anxilayo awabeka ingubo ebusweni bakhe ambetha entloko athi ungumprofethi sixelele ngubani okubethileyo. Uyelo wa inyuka iselu sizini, nase shazwini, uba impahla zake zishutyiwe kuye. Elijela ihlazo ijinga emngamlezwe ni phambi kwabantu, eze. Esifa kuhlazo la maroma, phantsi kwesigwebo esintloko sikarhulumente, indoda eyayingenzanga nto. Ibali elincinane ngaxesha lithile lakhe lathi, uMarias Magdalena wabale kwaphuma wathi, wenza ntoni lo? Uphilisa abantu benu abagulayo, wavusa abafileyo, wenza ukukhululeka kwabanako ekuthinjweni. Wenze ntoni lo? Waze umbingeleli wamonqoza emlonyeni, lade latsaza igazi wathi uza kumamela yena okanye umbingeleli omkhulu wakho. Oh, welo hlabathi lobuhlelo, lisisiqalekiso sako konke. Injalo loo nto, nantsoke. Baze bamqhuba ke, kodwa kwathi xa inyuka ezirhuqa, uSathana wahlala ithandabuza loo nto, ukuba yena wayekoko wayekuko. Wathi ukuba unyana kaThixo, jika la matye abe sisonka, uba ngakuba uyakwazi ukwenza imimangaliso, ukuba unyana kaThixo, wayalele la matye, bajika abe sisonka. lo Satana mdala mnye usaphila namhlanje injalo lonto ukuba ngumphilisi obungcwele nangu John Sibanibani omdala ehleli phaya engcingweni ndiyazi uba usisikwala mphilise owazi ukuba isekwa ngula Satana mnye uYesu wathi ndenza kuphela angela wedlula kwichibi laseBethesda kukho amakhulu alele apho izikhwala imfama angikwazi uhamba nemilwele waya kwindoda eyayikwazi ukuhamba yayikwazi ukujikeleza inoba yayinengxaki yokuqina kwamalungu nokuba yayintoni na yayomile yayinawo loo nto amashumi amathathu nesibhozo eminyaka yathi ndithi xa ndingenayo echibini kubekho umntu ongena phambi kwam yayikwazi ukuhamba wabashiya bonke belele apho waya nje kuleyo kanye wayiphilisa ngoba wathi wayesazi ukuba yayikuloo meko ngoko bathi kuye bamncina bakumfumana uyohane ongcwele isahluko sesihlanu wathi inene inene ndithi kuni unyana kanakwenza nto ngokwakhe kuphela koko wabona uyisekwenza naso ke isiqiniseko sakhe iseseso eso siqiniseko ndimi phaa ngaphesha efinland ngala mini laa nkwenkwe ilele phaya ndahamba ndayijikeleza ilele apho ifile seyife siqingatha seyure niyifundile encwadini ndaqalisa ukuhamba ndisimka kwakho into ebeka izandla ndaguquka ndacinga ibintoni leyo ndaze ndakhangela kwakhona ndacinga yima umzuzu nje ndakhangela apha ngemva ke iphepha elihleli nje lebhayibhile kwaye kuyakwenzeka ukuba inkwenkwe encinane emalunga neminyaka elithoba iyakuba ibulewe yimoto uyakubakho ukuthi rhelele okude kohlaza olungapheliyo kuthe gqi amatye apho imoto iyakube iminga apha kwendlela iboxokile iyakube inxibe iikawusi ezingathi zinde zinyuke kakhulu iinwele zichetywe zamfutshane amehlo ayo amancinane erhoxile amathambo emzimbeni wayo ayakube yaphukile ndakhangela ndacinga owu thixo ndathi yimani zola nonke usibonda wedolophu elapho ndathi ubala nkwenkwe ayimanga ngenyawo zayo kwimizuzu emibini ukusukela ngoku ndingumprofeti wokuxoki niphalise nindigxothe ndiphume efinland ngokuqinisekileyo kodwa uba yenze njalo imele kukunikela ubomi benu kukristu injalo loo nto bema bazola ndathi bawasezulwini bangaphesha kolwandle kwiminyaka emibini edlulileyo wathi le nkwenkwana iyakube ilele apha kwakho umzana umona umzana ulinsey babe bona bekhangele kuloo nto kwaye kwindawo yonke baye babeyibhalile ebhayibhileni namawaka ibhayibhile kulo lonke ilizwe ayinayo ibhaliwe yayintoni na sisiqiniseko uba wayebonise oko kuyakuqhubeka akukho loyiko konke xa umi apho isiqiniseko eneneni iyakuvuka kanye apho efinland apho athi amawaka abantu eza qho ngobusuku kwade kwafanele ukuba bakhutshwe abanye ukuze babe bahlaliswe bakhutshwe kungeniswe omnye umntu apho wemana bonke aba abantu bandithanda kwaye babebone iimpiliso zisenziwa kodwa kwakho inkwenkwe ilele apho ifile yayintoni ke isiqiniseko ngumbono lowo ndenza oko athi uba ukwenze lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo uya kuyenza naye naso ke isiqiniseko sakho ndathi kufa awusenakuyibamba kwakhona uthixo uthethile buya nikezele yavuka loo nkwenkwana yaphunguza njalo abantu bawa isiqaqa nayo yonke into nantsi yayibhalwe phaya yasayinwa ngusodolophu wesixeko umntu osegunyeni lokusayina izinto zoluntu injalo loo nto yintoni na sisiqiniseko uyesu kristu usekwanguye izolo namhlana ngonaphakade ukuba lo ayisekwangulaa thixo wemisa umfazi osenayini ekunye ekungcwabeni unyana wakhe xa umntu efile ngaloo mihla babemfaka engcwabeni kwangoko babengayibabeka balale apho baye bafaka engcwabeni nanko ke kwalo uyesu kristu inguye izolo namhlana ngonaphakade ewe khangela phaa ezantsi emexico ngethuba lathi ela nenekazi abanye kuni babengqenqe apha bahleli apha kwaye olwasana ugqirha wasayina ingxelo ibhaliwe kwi-christian businessman olwasana lwasweleka ngaloo ntsasa ngentsimbi yethoba ngoke kwangentsimbi yeshumi ngobo busuku lo mfazi mncinane ke wayengavumi ukuthuthuzeleka ubhili wayemi apho unyana wam ezama umbuyisela umva kwaye wayethe ke bona ndiyaqikela bebe namadikwana amalunga namakhulu amabini emi apho yena ke wakhwela wedlula ngaphaya kwawo ubusuku obungaphambili kobo laa mfama yamkele ukubona kwayo kwaye lo mfazi wayesazi uba loo nto yena wayengumkatolika kodwa ekugqibele ndathi yiyamzalwana umo umthandazele ngoba olwasana yayisina igalela ngamandla babemi apho ukusukela kusasa kakhulu ngaloo ntsasa phaya phandle kwelo bala likhulu lenkunzi ndaze ndathi ndingeniseni ngokundihlisa ngasemva ngentambo kuloo ndawo ndilapho nje ubusuku obuthathu ndema apho ndathi nje ngoba ndandisithi ndishumayela ndaze ndajonga ndabona usana kanye apha phambi kwam usana nalo mexico lungena amazinyo luhleli nje apho lundihleka kanye apha phambi kwam ndathi ma umzuzu nje mzalwana umo yiza naye apho o isiqiniseko amadikona avula indlela nanko esiza wawaphantsi wathi padre ndathi phakama nomzalwana uespinoza wathi phakama wamxela ngespanish waphakama wema kuloo ndawo ndathi bawo esezulwini ndimi apha kule mvula umfazi omncine nomhle omalunga namashumi amabini anesithathu eminyaka ebudala into lolo hlobo iinwele zijingela phantsi ubuswana bakhe bukhangele phezulu kanjeya inkangeleko emehlweni akhe ikukulindela wayibonela ndoda eyayimfama ngokupheleleyo isithuba esimalunga namashumi amane eminyaka amehlo ayevuleka eqongeni wayesazi ukuba uba uthixo unokuvula amehlo angaboniyo wayenokuphilisa usana lwakhe nalo ke lulele apho into encinane eqinileyo ilele phantsi kwengubo ngolo hlobo yayeyimanzi tixo wayemi apho intsasa yonke naloo njikalanga ngokunjalo nako ke kumalunga neyeshumi elinanye eyeshumi ngobo busuku into lolo hlobo ethe qiwo olo sana ndibonile laa mhlathi kwi-christian businessman apho ebambe olo sana ngolo hlobo ndathi bawasezulwini andikwazi uba kuthetha ntoni naoku ndisisaka sakho nje kuphela kodwa ndilubonile lumiphaya olo sana beluphilile ndibeka izandla zam phezu kwalo egameni lenkosi uyesu lathi wee lwaqala ukulila unina walixhiphula usana waqala ukukhala nabantu baqalisa ukukhala bephuma apha abafazi bequleka nezinto ezinjalo ndathi ningathethi into ngale nto thumelani umntunywana olo sana kunye naloo mama aye kulaa gqirha zasayine ingxelo yokuba usana belufile belufe inyumoniya isifo sengqele kwintsasa engaphambi koko lwaze okanye ngaloo ntsasa ngentsimbi yethoba sayifumana ke ingxelo esayiniweyo ngugqirha olo sana lwaluqiniseka uba lufile kwiofisi kagqirha ngaloo ntsasa kwaze unina walufunqula ejikeleza nalo imini yonke ayintoni na isiqiniseko sasiyintoni wazi ukuba uba uthixo anganokuvula amehlo ngoba uthixo ayenokubavusa abafileyo kuba isekwanguye izolo namhlanje ngonaphakade ndandingaqinisekanga ndandingazi ndathe ndabona ndathi ke ndakulubona usana lwaba sisiqiniseko ngokuqinisekileyo kunjalo yayisiso eso ukufa kumelwe ukuwanikezela amaxhoba akho wahamba apha unyana kathixo laa nyosi yokufa yaqala ukubhubhuzela ngakuye ehe angaba ngumprofeti kanjani angathi nokuma apho avume kutshicwa ebusweni bakhe angathi enokuma apho abayeke badlale ngaye angenzi into ngaloo nto asingoemmanuel lowa yindoda nje eqhelekileyo leya khangela ezazikhohlela zomnxila ziphuma kula madoni anxilileyo khangela ukophaa kobuso bakhe usathana wathi ndiza kumfumana ndiza kumfumana nanko esiza njengenyosi ulwamvela lokufa ebhubhuzela emjikeleza kodwa mzalwana yathi nje loo nyosi ukuba ilumilisele ulwamvila lwayo kulaa immanuel ukuphuma kwayo yalahlekelwa lulwamvila lwayo nokufa ngokwako akumangalisi uba upawulos wathi emva koko wawanokujonga ebusweni athi okufa luphina ulwamvila lwakho ncwaba luphi na uloyiso lwakho makubulele kuthixo lo usinika uloyiso ukufa kukakristu kwaba sisiqiniseko kuye wonke umntu owayekoyika intliziyo yam ithi amen kulo lonke ilizwi elisencwadini yakhe ndiyavala ngokuqiniseka mpela ngoku ndinyanzelekile ukuba ndiyisuse ndiyiyeke le ndawo yabona kungoko ke ndisazi nje ukuba umoya oyingcwele uyikhampasi yam endikhokelayo nguye ondenza ukuba ndiliqonde eli lizwi ukuba liyinyaniso usisiqiniseko sam ukukhanya kwelanga kum ububomi bam uyiankile yam xa kusenzeka inkathazo uyinkwenkwezi yam yangentla xa ndilahlekile umoya oyingcwele uyikhampasi yam endibuyisela endaweni kwakhona amahlelo afana nezinye iinkwenkwezi akhukuliseka kunye nehlabathi ezinye iinkwenkwezi zishukuma njengoba ihlabathi lishukuma kodwa hayi inkwenkwezi yangentla ihlabathi lingashukumela apho lithanda khona kodwa ihlala imingxi o mzalwana inkwenkwezi yangentla ibambelele ezinye ziyajikajika ngazibona apha naphaya nakuyo yonke indawo kuyiloo ndlela kwiinkonzo zamahlelo kodwa ukristu sisiqiniseko ungulowo unokubeka ithemba kuye athi amahlelo akujija uphela khangela nje inkwenkwezi yangentla umoya oyingcwele uyikhampasi yakho uhlala enyaniseke njalo kwilizwi lakhe bathi bakundixelela ukuba ezi zinto azinakwenzeka kumhla wangoku onje ndazi ukuba ukuba akukho thixo ngoko phila udle usele onwabe ukuba ukho uthixo masimkhonze kwaye ndiphile de yangumhla athe wenza yonke into ukuya nasekuvuseni abafileyo ngethuba wayelapha emhlabeni kwaye siyazi ngezixinisekiso zoluncwadi ukuba oko kuyinyaniso ewe mhlekazi kuye siqiniseko sam ngoku menze ukuba abe sisiqiniseko sakho thabatha ngexesha lengxaki yam uhlala esi siqiniseko ngoku khangela ngobabalo lukathixo ngokungcono nje ndivale liyaphela ixesha kulungile khangela apha bendicinga uba yintsimbi yeshumi elinanye entloko kanti licala emva kweyeshumi nesibini zihlobo imini yonke ubusuku bonke wonke unyaka nalo lonke naphakade asingeke sithethe ngaso musa kuzama ukusiqikelela awunakuba nako akho ndlela yakusiqikelela uthi wena mzalwana uBranham ukuba wena andazinto ndiyakholwa kuphela ndiyakuyeka ukuzama ukuba nento endiyenzayo malunganoko ndiyakukholelwa nje kuphela lapho yabona asikoko balekayo okanye othandayo uthixo wenzela inceba yabona akuyingamsebenzi kungobabalo yabona ndiyakukholelwa nje kuphela uthixo kukuye ukwenza konke okuseleyo kuko yikholwe nje kuphela sisebenza phezu kwaloo nto eli culo olidumileyo ndakhe ndabeva belidlala belicula apha okanye kwindawo ethile oh uthando lukathixo lutyebe lusulungekile alunakufikelelwa lomelele luyakuhlala naphakade iingoma zabangcwele neengelosi xa umntu ngokwezibalo azame ukuqhekeqhekeza okanye azame ukubonisa ngemfundo yakhe iyakuphambanisa awunakuyenza loo nto musa ukuzama ukwenza loo nto musa ukuzama ukuyiqikelela uthixo ungapha yakokuqikelelwa musa ukumqikelela uthixo kholwa kuphela kuthixo nantso imfihlelo musa ukuyiqikelela ikholwe nje kuphela andinako ukuxelela ukuba ithetha ntoni na andinako ukuxelela ukuba yenziwa kanjani ndazi nje ndiyayikholelwa kuphela kuphelele apho kanye njengoba xa uthembise into ethile umntwana omncinci uyakholwa yiloo nto umele ukuligcina ilizwi lakho ungumntwana kathixo yena uyaligcina ilizwi lakhe lukholwe nje ngokulula musa ukothuzwa nto hlala nje kuloo ndawo uthixo wakhe wayenza ngaxesha elithile umele ukuyenza kwakhona ukuba akayenzi uyakuxelela uba kutheni na inganakuyenza nje kwaye kunjalo ngoku uhlala nje naloo nto niyayazi laa vesi inye phaya ndiyakholwa ukuba umzalwana wethu lowayo bebhaptizwa phezulu uyalicula yolo culo o uthando lukathixo bandixela ukuba laa vesi le ndawo yalo yafunyanwa inamathiselwe eludongeni lwesibhedlele sabagula ngengqondo apho yathi ukuba ulwandle lungazala i-inki noba isibhakabhaka besenziwe ngephepha uthi konke ukuhlumayo kube lusiba athi wonke umntu abe ngumbhali ngomsebenzi ukubhala uthando lukathixo phezulu kungalomisa qoko ulwandle kungenjalo esongwayo ingakuthwala konke na seolulwe kwisibhakabhaka kuse kwesinye yicinge nje ngelithiwa malunga nesithathu kwisine sehlabathi ingamanzi khangela nje ulwelomoya nomongomoya okwimpepho ulophu nezinto ezinjalo yabona ukuba konke kunyakama bekuyi-inki kwaye ucinge ngezigidi zezigidi nezigidi ngazithathu nangazithathu zeziqu zengca ebeziya kuba zintsiba uze ucinge ngezigidi zezigidi zabantu abathi babe semhlabeni babe bonke ngabanye bengababhali ngomsebenzi ukunkxuza ezo ntsiba elwandle kuzanywe ukuqikelela uthando lukathixo kungalomisa qoko ulwandle kungenjalo incwadi esongwayo inganakona ukukuphatha konke noko yolulwe ukusuka kwinaphakade ukuya kwinaphakade musa kuyiqikelela awungeke uyakulahlekwa ingqondo yakho uzama ukuyiqikelela ikholwe nje kuphela yenza yena besisiqiniseko sakho hlala kuloo ndawo uxolo lumnandi namava ongayikuze uwalibali zibethelele kuloo nto kwaye i-ankle yakho iyakuxhathisa ngaphakathi ngapha kwekhuselo masithobe iintloko zethu umkhulu kangakanani wena umkhulu kangakanani wena bangaphi apha iintloko zenu zithotyiwe kusasa nje kusondela ixesha lonyaka omtsha ngoku kwaye beningabokholo kakhulu kwaye ilungile loo nto ndiyayithanda nonke ngabanye ndiyakholwa ukuba uthixo naye uyayithanda kodwa ube eneneni ungakhange ube nawo loo mava oqobo loo nto yokuba awuzenzisi nje elukholweni ungaqikeleli nje kodwa kukho into ekuphenduleyo wase ke wabona ubomi bakho butshintsha ukususela kwelo xesha nalo lonke ilizwi likathixo lonke idinga liqhatshazelwe ngo-amen ngoko ke ubambelele kolo qobo kuba uyakhumbula wathi izulu nomhlaba liyakudlula kodwa ilizwi lam alisayi kusilela awukafikeleli kuloo ndawo apho unokuthi amen kulo lonke ilizwi ukuba lichasene nemfundiso yakho lichasene nehlelo lakho kodwa ufuna ukufikelela kuloo ndawo njengomoses njengabo bonke babengena kuyenza loo nto bade babamba olo qobo ube ulufuna ebomini bakho kusasa nje awunakukubonisa nje oko ngokuphakamisa izandla zakho uziphakamisela kuthixo uthixo akusikelele kulungile mhlekazi kuso sonke isakhiwo bawonenceba ndiyazi uba ngathuba lithile simele ukukwahluka kumele kukubakho ithuba ngoko xa siya kushiya eli hlabathi Asazi kwaxesha nina elo. Kwaye akwenzi mahluko ngako. Ukuba ixesha lethu liphelile ngoko sifuna ukuza.
Objective of staying here.
Injongo yethu yokuhlala apha kukhonza wena.
And since on the road to destruction.
Kwaye ukususela kwindlela yayintshabalalweni ngenye imini njengoba uPaulos wayekwindlela yeDamasco ukuya kudlakaza ibandla ukukhanya kwamphandla.
Oh God.
Kwaye oh Thixo akokukhanya kwamlandela kuba kwakunguKristu.
And he anchored there to an absolute.
Wazobambelela apho kuqobo okwathi nokufa ngokwakho waba nokuhleka ebusweni bakho. Athi makubulelwe kuThixo osinika uloyiso ngoYesu Kristu. Waba luqobo lwenene kulompostile. Ungu waungu amen kuye kwisivakalisi ngasinye.
You were the star of his life, the guidepost.
Waba inkwenkwezi yobomi bakhe, isibonda sokukhokela. Waba ikhampasi yokumkhokela kwinkqwithelo zemvula.
You were the revelation, you were the vision.
Waba sisitshilelo, waba ngumbono, waba ngamathemba akhe, usindiso lwakhe. Kwade kwathi nakwiyure yokufa, wakwazi uba uya kuko, nangoko wawusesiqiniseko sakhe. Wawusiqiniseko sika Daniel. Wawusiqiniseko sabo bonke abaprofeti. Phakathi kokwahluka kwamahlelo neenkathazo zemihla yabo nabafarisi nabasadusi nangoko kwakho amadoda akuthabatha njengesiqiniseko sabo. Namhlanje Nkosi, amadoda nabafazi anempesane anothando nentliziyo ezophayo Nkosi ezifuna amava okwenene okwazi uThixo nokuba nengqiniseko yoqobo. Mhlawumbi konke abantu abathe bakwazi ngaphambili Nkosi ibikukujoyina inkonzo. Kwaye siyaqonda njengoba ndizame ngokunyaniseka ukuba ndingabi ngowahlukayo, uyayazi intliziyo yam. Kodwa ndibaxelela ukuba awunakulijoyina ibandla, ujoyina indawo yokuzigcinisa yabahambi, ubuwisile, ububhaptisi, ubukatolika nobupentekoste, iindawo zokuzigcinisa. Kodwa uyazalelwa kwibandla, ibandla elingumzimba wemfihlelo kaKristu. Nibe ngamalungu omzimba wakhe, inezipho zikamoya, ukwenza umzimba wakhe omkhulu ushukume, usebenza namandla. Thixo, yiloo nto ebezithetha yona ezi zandla ngale ntsasa xa beziphakama. Ndibeke endaweni oNkosi, ndithabathe, ndibumbe, ndenze. Yenza indawo yam ebomini ibe lolunjani uqobo, ibopheleleke kuKristu ukuze ndingacingi ngenye into koko ibe lolo qobo. Siphe oko Nkosi, basikelele, philisa abagulayo nabaxhalekileyo, sindisa abalahlekileyo. Ngoku Nkosi, siyazi uba kukhelekile ukubizela esigukweni esibingelelweni abantu, kodwa ithe yasisithethe kuthi. Kwaye ngale ntsasa xa neziguqo zizele nabantwana nabo bonke, kodwa Nkosi ngandlela ithile uthethile nabo, bathe baziphakamisa izandla zabo benze njengoko ibisi sigqibo. Bafuna ukuthi bafuna into eyinene, kwaye ndinikezela ngomthandazo ngenxa yabo. Mphe oko ngamnye Nkosi. Iba nathi ngoku, uxolela isono sethu, uphilise abagulayo kuthi usinike lo nkululo siyiswelele. Kwaye Nkosi, ngaphezu kwezinto zonke asingelibali namhlanje ukuba sibopheleleke kuqobo, inkwenkwezi yasentla yethu kwiCalvary kuKristu. Kwaye umoya oyingcwele uthabatha amazwi kaThixo wenza ukuba abonakalaliswe ngenene kuthi, ngokuphilisa abagulayo, usibonisa imibono, uvusa abafileyo, usenza kanye oko wathembisa ukukwenza. Kwaye langa elibandla naba bantu benxalenye umzimba kaKristu bahlangene apha kusasa nje bangaphila njengokuba uYesu wathi makuphilwe. Niyityuwa yehlabathi nina, yaye bangangayityuwa kangako bade abahlala phakathi kwabo banxanwe. Ityuwa idala unxano, kwaye ityuwa isindisa kuphela nje ukuba ihlangane nento. Naye ndiyathandaza Thixo ukuba ubaphe oku aba bantu ukuze babe ngabazuzi bemiphefumlo nabo. Sikelela umlungiseleli wethu umzalwane Neville esicaka sithobekileyo Nkosi, simi kwindawo yaso yokusebenza ngokona kuthobeka njengelungu lomzimba kaKristu. Sizama ngokona kungcono kwaso ukulandela yonke into yakusixela yona ukuba siyenze. Sikelela amatrusti, loo madoda emanam ngenxeba kweli likhulu ixesha lobumnyama bendiphumela kulo. Yima kunye nebandla elithe lathandaza kunye nam le manam ngamaxesha enkathazo. Nkosi, ndiyabathanda kwaye ndinikezela umthandazo wam ukuze bakhangele kuwe, Nkosi. Banga bangakhangela kude kwesi sicaka sibhubhayo sodongwe. Bangangakhangela kuye lowo unolwazi lonke okhoyo. Kwaye siyazi, Nkosi, uba thina sinesiphelo. Akunamsebenzi nokuba singubani na sisengababhubhayo. Kodwa asingomthunywa koko ngumyalezo. Siphe oko, Nkosi. Nako apho sikhomba khona kuYesu Kristu unyana kaThixo. Siphe ukuba abe inene kangako kumntu wonke apha namhlanje nakubantwana abancinane buqu ukuze abe sisiqiniseko sebandla liphela. Sikucela egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku ngelithuba siphinda ukulicula, bamba isandla kumntu ophambi kwakho, emva kwakho, ecaleni kwakho, wonke nje umntu makabambe isandla ngoku. Ningahlala phantsi njalo nijike nje nibambe izandla kubani nako, yabona? Basandula kuvakalisa umthendeleko ongomvulo ngokuhlwa izinzulwini zobusuku. Masiphakamise izandla zethu ngoku simculele. Bangaphi, bangaphi babazivela esi siqiniseko senu? Ilizwi, yena ulilizwi. Niyakholwa yiloo nto? Ulilizwi. Ukuze umoya oyingcwele antshulise elo lizwi ukwenza okwakukhanya uba kuphile kuwe kuko kwelizwi, ukungqinelwa kwelizwi. Beka ilizwi entliziyweni yakho, vumela umoya oyingcwele angene uze ulikhangele ilizwi lihamba. Kholwa, yiba ngothobekileyo, musa ukulangazelela ukuba nguthile omkhulu. Yiba ngongabalulekanga ukuze uThixo abe nokwenza uthile, yabona? Kulungile, yenza loo nto ngoku. Wonke umntu omthandayo makathi amen. Uyazi balithetha ukuthini igama uamen? Makube njalo. Amen. Kunjalo. Masithi haleluya. Uyazi bakuthetha ntoni oko? Makabongwe uThixo wethu. Ngethuba bendisejamani kungekudala kwixa elidlulileyo ndaphakama ndema phambi kwabantu abamalunga namashumi amathathu okanye amane amawaka ngaloo mini. Ndathi, kuyamangalisa ukuba ninabantu basejamani ningabi nakuyiva intetho. Ndathi, xa bendisihla apha namhlanje bekho inja endikhonkothe ngesigesi. Injalo loo nto. Ndathi, bingenangxaki konke. Kwabe kukho intaka ehleli phaya yona yandicunela ngesingesi. Ndiyehla ngesitrato umama othile ephethe usane ngaloni yakhe xa bendingena phaa emva ngasemva. Ndathi, usana olo belulila ngesingesi. Yintoni undonakele kuni bantu? Injalo loo nto. Oh, ukuba ndingajonga nje jikelele ukuyo yonke into akakho ngokuqinisekileyo ukho. Ngoku masiphakamise nje izandla zethu, sivale amehlo ethu, sicule lo gama sibiza umlungiselelo uba aze kusindulula. Masiphakame kuqala wonke umntu, nime ngeenyawo zenu. Wonke umntu. Niyamthanda kwakhona ngoku ithini? Amen. Kwaye uyazi igama uhaleluya liyinto enye kuzo zonke iintlobo zelwimi. Iyawungena kumahlathi onoqhakanqo waseAfrika uhaleluya okwaligama elinye. Haleluya. Uphantse ukumele ukuba sisikhahlelo sobuKristu. Akakufanelanga. Haleluya. Elo gama lithetha ukuthi makabongwe uThixo wethu kwaye kufanele khona. Akakufanelanga. Ungumsindisi wam ngokupheleleyo. UnguYesu Kristu ngokupheleleyo, unyana kaThixo kum. Ngokupheleleyo isekwanguye izolo, namhlanje nangona phakade kum. Ingaba ulolo hlobo kuwe?